Inkosi uJesu obusisiweyo futhi kunokulangazelela okukhulu engikulindele kulobu busuku benkonzo ngethemba ukuthi ngandlela thize ngenye indlela ukuthi ubaba wethu wasezulwini uzomamathekisa isibusiso sakhe kithi. Futhi njalo ngezikhathi eziningi ngithola ithuba lokungena kulo ukuba ngibe nalezinkonzo lapha ebandleni neqembu nina qembu elincane elingamalunga lapha ebandla nezivakashi kusobala. Futhi lokho akumenyezelwanga, kwakungumhlangano nje umkhuleko ovamile wangolwesithathu ebusuku. Futhi ngathi mhlawumbe kulo busuku sizothola ukuthi ngabe siyabuya yini. Futhi ngacabanga ukuthi sizothatha mhlawumbe futhi siwumemezelele iviki elizayo ngani ubuzo asikwazi ukuhlalisa abantu abaningi kakhulu lapha. Nalezi zinhlobo zezinkonzo uma uNkulunkulu ethanda aziqondisiwe iqondiswe ebandleni ukuze kuze zibandla lapho esizwa khona ukuthi idingeka kakhulu ngesikhathi ndawo zonke kunjalo futhi ukuze kwakhiwe umzimba kaKristu. Futhi manje lokhu ekufundiseni benginezinkonzo zokuphilisa eminyaka isishiyagalombili ngqo. Kwase-ke kuba ukufundisa kuzoba uhlobo lwento ethi ayibe yintsha. Futhi bengicabanga kule ntambama ngenkathi ngivula iBhayibheli emva kokuba ngibe matasatasa impela usuku lonke. Ngacabanga awu, ngitshele abantu ukuthi ngizobe ngifundisa ngokuthi iminyaka yebandla esikhombisa mhlawumbe uma inkosi ithanda. Ngase ngifunda futhi nje ngathola lokho ngajabula ngempela ngenkathi ngiqala ukufunda. Ngase ngicabanga awu, ngingakuthatha konke lokho ngobusuku obubodwa ngehora. Ngakho bengingazi ukuthi umoya ongcwele ubuzothi asenzeni. Thina sizama ukubeka noma yini kungukuthi nje uma kuba yintando yakho Nkosi, niyabo, lokho kuhle kwedlula konke. Bese kuthi-ke uma kuba yintando yeNkosi ngizothanda ukufundisa kulo busuku ngeminyaka yebandla nakusasa ebusuku ngokuthi uPawulu esilo, bese kuthi ngobusuku obulandelayo ngokuthi uPawulu kaNkulunkulu nalokho. Stop. Bese-ke kuba ngumgqibelo umfowethu umlindi mnyango ubengitshela nje namhlanje uthe uma bebenayo ngomgqibelo ebusuku nangesonto ekuseni ngokwejwayelekile lapho izihambi zifika khona zibe phakathi kwethu ngani indlu yokukhonzela ibizongcola kakhulu kanjalo njalo. Ngakho baphakamise ukuthi babe nayo ngolwesithathu nje, olwesine, nangolwesihlanu, nangesonto ekuseni, ngesonto ebusuku. Ngase ngithi awu, lokho kungakuhle kakhulu ngokwami ukubona. Ngakho-ke sizozama uma inkosi ithanda sibe nayo ngolwesithathu, ngolwesine, nangolwesihlanu, ngesonto ekuseni, nangesonto ebusuku. Futhi mhlampe ngesonto ebusuku singahle sibe nenkonzo yombhaphathizo njengoba abantu bese bevele bebuza mayelana nokuthi babhaphathizwe. Futhi ngakho manje futhi sizozama njalo ebusuku futhi nje siqale ngesikhathi ligamenxa elesikhombisa futhi ngiye emsamo ngesishiyagalombili ngqo. Sifanele sibe siphumile ethabernakele ligamenxe elesishiyagalolunye inkosi ithanda ukuze ningiyazi niyasebenza futhi sinokukuhlonipha lokho. Futhi manje le milayezo emincane encwadini yezambulo iqondiswe ebandleni. Futhi ngifisa sengathi wonke umuntu uzokukhumbula lokhu ukuthi ayiqondisiwe enkolweni kanoma ubani kumbe nanoma yiphi enye injongo, kuphela nje ngolwazi lwami lonke ekufundweni nasekuchazweni kwezwi likaNkulunkulu. Niyabo, akungayo injongo yokuziqhayisa noma awuqondisiwe kunoma ubani noma yimuphi umuntu ngamunye noma ebandleni likanoma ubani enkolweni kanoma ubani. Nesizathu sokuba ngithande ukufundisa ngalesi sambulo lapho ethabenakele libandla lami uqobo ngani, ngizizwa nje sengathi ngisekhaya. Futhi nje niyazi ngithi nje ukupha izimvu zami uhlobo lokudla okudliwayo engicabange ukuthi beziludinga. Niyazi amanye amafar abantu ngezinye izikhathi bathi ukufaka usawoto omncane uma ifolishi i-alfalfa lithi ukukhunta kancane. Niyazi kungalimaza izimvu uma ungakwenzi. Ngakho kanye ngasikhathi uma mhlawumbe ifulishi alfalfa ithola ukukhunta kancane ngasebandleni nemehluko emincane iqubuka ngakho ngicabanga ukuthi usawoti omncane owuhlobo lwe uyisinongo angicabanga kanjalo na uthi nje ukubavikela ekutholeni ukugula ngakho manje sikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzosibusisa kule mizamo futhi bangaki nje abazizwayo njengabe sihlisa nabesifazane nje njengoba sinjalo ngithanda ukubuka kulokho kusasa ebusuku ngokuthi yini uPaul wesilo na kuningi kakhulu okumayelana nalo eBhayibhelini ubani unalo na futhi ubani ozoba nalo na bese kuthi ke okulandelayo kuza isikhathi lapho lokho okuzoba khona futhi angazi kungahle kube manje sizobuka sibone lokho kuzoba khona izigaba ezimbili kuphela zabantu emhlabeni futhi omunye uzophawulwa nodeveli nomunye uPaul kaNkulunkulu futhi ngicabanga ukuthi uma sisondela kuleso sikhathi kungcono sithi ukuhamba siqalaza sithola ukuthi leyo nto iyini ngoba ngempela akuzungena kuphela njengento ethize enkulukazi eBhayibheli lathi kuyongena nesinyelela kalula kabi ukuthi kuyodukisa nabakhethiwe uma kungenzeka ngakho sizozama uma uNkulunkulu ethanda ukuba sibuke ngakho kusasa ebusuku manje lokho nje kungokwedlula konke kwami manje nize namaBhayibheli enu nepensela lenu nephepha nani enifuna ukubhala phansi imibhalo futhi wena nje ongacabanga ukuthi kuyikho impela ungibhalele inothi encane bese uyibekela ubusuku obulandelayo ngiyakhumbula ngihlala unyaka nezinyanga zesithupha kule ncwadi yesambulo etabernakele lapha yilokho engikuthandayo ekufundiseni ngiyakuthanda nje ukufundisa oh hey ngicabanga ukuthi kuhle kakhulu kunikeza ezisekelo bese kuzinzisa ibandla futhi ukushumayela manje kukhona abanye abantu abangabashumayeli bangalicosha izwi ngokuphefumulelwa bese belishwizisa balikhiphele lapho ezindaweni lokho ngokunisela izimbewu uthisha azifundisile nabo manje ufanele ufake izimbewu kuqala bese ke uyayinisela nokunisela kuvela ekushunyayelweni kwezwi ukhona umkhulu mehluko omkhulu kakhulu phakathi kofundisayo nomshumayeli niyabo kweziphiwo ezimbili ezehlukene zikamoya ngakho konke iziphiwo ezimbili ezehlukene futhi lokhu ngekusho ngokuzithoba kodwa anginaso isiphiwo sokunye kwakho kodwa esami njengowejwayelekile ngikhulekela abagulayo inkosi yangibizela ukuba ngenze lokho ke bese kuthi ke ngalesi sikhathi kunikeza ukuphumula komqondo ukutadisha ngenye into ehlukile singenazo izinkonzo zokuphilisa ngokaNkulunkulu nje sifundisa izwi futhi sikhuba kahle kakhulu lapha ngiyakhumbula nahla nami isikhathi eside cishe iminyaka eyishumi nambili bona lapha kukho futhi ngangivamise ukuthi kodwa ngingakusholo ihlaya kodwa ukufundisa kunesihluku ngathi kunjengomfo eya etafuleni futhi edla isinkwa sombila nobhontshisi manje sikulungele kodwa uthola ukukhathala yikho kanye ngasikhathi kodwa ungahle ube nento ethize ngaphakathi uice cream nekeke kanye ngasikhathi kodwa kuthi nje ukukubeka esilinganisweni esifanele ukudla okudliwayo kodwa into eyifashini enhle endala iyona mathela kahle nje kuwe futhi okungenani ukunika isiqaliso manje kulokhu usekukholweni kwami ngokuzithoba ukuthi siphila ezinsukwini zokuvalwa komlando wezwe ngifuna ukukwenza kucace kahle ngempela lokho manje ngingaba nephutha ngaza akekho omunye waziyo uJesu wathi ngeke ngisho nezingelo zasezulwini zazi wayengazi iqobo lwakhe wathi lokho kungobaba kuphela nguye kuphela owazi kodwa kuqinisile futhi kuyikho iqobo ukuthi uyabuya futhi nje angiboni lutho olunye olusele kuphela ukufika kwenkosi Lapho ngibuka futhi ngibona isizwe sibhidlikile ngibona ipolitiki ibhidlikile ngibona amakhaya abhidlikile ngibona ibandla libhidlikile manje akukho nje okunye okungalipesha kodwa uNkulunkulu kuphela ngoba abanakho okunye izimilo zesizwe sibhidlikile namaqembu epolitiki abhidlikile awusethembele kakhulu kuipolitiki yethu ibhidlikile Nomunye umfo omkhulu engilandi esikhathini esingezinto esedlule wathi awu intando yeningi yahamba ngomkhumbi futhi kungekho hange owathi kuyofika isikhathi lapho beyoba semabhokisini ensipho ukuzicelela ukuvotelwa awu lelo yiqiniso kodwa akazanga acabange ngezakhe izindlu zamakhosi ukuthi kwakuyinqwaba kanjani yemikhumbi ehamba ngoseyili futhi ingenahange futhi wakhukhuleka futhi wonke umbuso walelizwe uyobhidlika ube yizicucu uJesu Kristu phethe futhi uyabusa kunjalo ngakho kukhona amathemba ami lakhelwe kuphela egazini likaJesu nokulunga macala onke umphefumulo wami udeda indlela uyithemba lami lonke nokuhlala ngimi kuKristu idwala eliqinile yonke eminye imihlabathi isihlabathi esizikayo futhi ngifisa kanjani manje ukuba besiqala ukungena cishe inkonzo yokufundisa izinyanga ezintathu ukuze ningene encwadini yezambulo bese sibophela noDanyeli umbono omkhulu bangako sele kulomhlambi omncane lapha owayevamise ukukhumbula ngenkathi ngineshadi elidala lokudwebela lapha na ngiyazi umfowethu wethu wayekhona futhi sasinabaningana benu lapha ngenkathi beneshadi elidala lokudwebela manje incwadi yezambulo ukuthi yenziwe kanjani noDanyeli ubophelana nayo uIsaya ubophelana nayo lonke iTestament elidala libophelana nayo futhi incwadi yesambulo sikaJesu Kristu yabo incwadi yesambulo sikaJesu Kristu bese kuthi ke phakathi lapho kukhona amabandla esikhombisa izinhlupheko ezisikhombisa izimpawu ezisikhombisa amacelonga esikhombisa manje icilongo limele impi uphawu imfihlakalo isombululeka nenhlupheko yilokho okulandela yonke impi nangosizo lukaNkulunkulu nangencwadi yomlando ngingafakazisa kini ukuthi siphila ecilongweni lesikhombisa lenhlupheko yesikhombisa nophawu lesikhombisa ukuba luvulwe nesitsha sesikhombisa ukuba sithululwe ukuthi lesithupha likhala nini sizongena kulokho mhlawumbe kulokhu kuhlwa indlela ngolwesihlanu ebusuku ngenkathi impi yomhlaba yokuqala ngani lelo cilongo lesithupha lakhala ngokufanele impela ngokufanele esikhathini uNkulunkulu akhuluma ngaso impela ngokomumo womhlaba lilandela uphawu ngaphambi kwalokho futhi ngenkathi ifihlakalo yembulwa phakathi lapho ngokumbhaphathizwa kamongcwele nabantu ngale onkathi ukuthi ibandla lahambanga kanjani likhuphuke nalabo ababehamba bala kuhamba ekukhanyeni base bebuyele emuva nenhlupheko yavulwa ngaleso sikhathi yasithululelwa emhlabeni okwabe kungumkhuhlane influenza eyabulala bonke abantu njengoba yenza izinkulungwane eziphinde kazinkulungwane bese ke ukwehlela kulonyaka wokugcina lapho esikhona lapha futhi nje size futhi silalele ukuthi inkosi izothini ngakho ezwini layo manje leso kusiso isimo esihlelwe yimi ngiyobe ngikufunda njengephephandaba nje kuphuma ezwini likaNkulunkulu ngqo ngakho lezi isambulo sakhe esiqonde ngqo ebandleni isambulo sikaJesu Kristu ebandleni manje ngaphambi kokuba sikhulume kuye noma sikhulume ngokubhala kwakhe asikhothamisa amakhanda ethu futhi sikhulume kuye umzuzwana njengezi lomkhuleko baba wethu wasezweni onomusa njengoba sikhothamisa amakhanda ethu ngesizotho emhlabathini lapho esathathwa khona futhi siyobuyela ngolunye usuku uma ulibala sikhothama ngokuzithoba ukucela ukuthi uzobuseduze kwethu kulobusuku ukuba usibusise. Ngingawapheqa kuphela amakhasi aleli Bhayibheli kodwa akukho umuntu okwazi ukuvula incwadi noma aqaqe izimpawu kuyo. Futhi kulotshiwe phakathi lapha lowo okhipha kulokhu uyokhishwa kukho isabelo sakhe encwadini yokuphila nalowo onezela kukho izinhlupheko zikaNkulunkulu ziyothululelwa phezu kwakhe. Baba ngiqonda njengabesilisa nabesifazana abasazokufa behlezi lapha kulobusuku sazi ukuthi singabantu abaqonde ephakadeni. Kulunkulu kwangathi umoya ongcwele angafika umbhali waleli Bhayibheli bese sivulela lamakhasi futhi kwangathi eyakho ezithobile inceku engazuzi silutho ishumayele njengomuntu ofayo kubantu abafayo kube sengathi lena kuzoba inkonzo yokugcina engiyoba nayo ngakuleli cala lephakade ubusuku bokugcina ukuba sike sibuthane ndawonye futhi kwangathi lonke ilunga lebandla lingenza kulobu busuku kube sengathi lena bekuyintshumayelo yabo yokugcina abayoke bayizwe uNkulunkulu susa bonke ubula futhi senze sibe qotho sazi ukuthi sifanele siphendule ekwahluleleni kuNkulunkulu ngolunye usuku nesimo sethu sokuziphatha kuye nezwi lakhe manje sizonquma isiphetho sethu saphakade ngakho baba nezinhliziyo zithuthumela siza kuwe futhi siyacela makuthi inkosi uJesu esimweni sikamoya ongcwele uthathe izwi likaNkuluNkulu kulobusuku bese ulinika yonke inhliziyo njengoba sidinga ngokuba sekucela egameni lakhe amen kungahle kubonakale kuxakile kancane kimi okwesikhashana esincane kwamanje ekuzameni ukuvula indaba ukufundisa aphakamise avule indaba yokufundisa Ngoba bekuhlela njalo kusekuphilisweni ngokukaNkuluNkulu eminyakeni edlule embalwa bese ke kungabi sesiprofethweni akukhonhlobo bese siqonda ngo emgqeni omkhuleko Kodwa manje kulobu busuku sifuna ukuthola isendlalelo sencwadi sicela uNkuluNkulu kuba asivuyele yona leyo incwadi yesambulo sikaJesu Kristu Le ncwadi yabhalwa cishe ngo-96 uJesu azalwa ngokwababhali futhi kwakunguJohane othandekayo futhi wayenalombono wasesiqhingeni sasePatmos isiqhingi olwandle lwase-Eshiya cishe amamayela ayishumi nanhlanu noma okuthize okuya kukho ebudeni bebanga lokuzungelezelwa indawo enamadwala angempela egcwele izinyoka kanjalo njalo lapho isizwe samaRoma sasisisebenzisa njenge-Alcatraz njengoba besingaba nayo namhlanje indawo yokudingiswa kwezigelekeqe uhulumeni ayengakwazi ukuzilawula Nale ncwadi yabhalwa ngokugcina wapostoli benkosi yethu Jesu Kristu ukukholakala ukuthi wayengothandekayo owencika esifubeni sakhe emva kokuvuka wayesethi kuyini kuwe uma ehlala ngize ngifike na uJohane wafa indoda esindala bonke abafela ukholo baphawula ufakazi babo ngegazi labo uqobo uJohane isiphetho sakhe anqunyelwa sona wahlangatshezwana naso kanje Wabanjwa wabiliswa emphongolweni wamafutha awugilisi amahora angamashumi amabili nane wamafutha kagilisi abilayo ashisayo futhi kungekho kulimala okuza kuye base bembeka esithengeni njengoba kukholakala ngokuvamisile njengomthakathikazi wathakatha amafutha awugilisi ukuze angamshisi basho njalo kusobala kwakungamandla kaNkuluNkulu lawo Ungeke wabilisa umoya ongcwele ukhiphe kumuntu ngani ngakho bazama ukubilisa bawukhiphe kuye kodwa uNkulunkulu akakuvumelanga futhi wayenomsebenzi ukuba awenze futhi uNkulunkulu azaqede ngomuntu wakhe akukho lutho ezweni olungamkhathaza yilokho kuphela Manje uJohane sekugele watshelwa ngosomlando ukuthi walethwa ebandleni ukuba ashumayele futhi wayesegugwe kakhulu into kuphela ayisho ungukuthi bantwanyana thandanani ngiyantshela leyo into enhle kakhulu ukushumayela ngayo bantwanyana thandanani njengoba ngiguga enkonzweni manje neyami cishe onyakeni wami wamashumi amabili nanye Ngiyacabanga ngaso sonke isikhathi lapho ngihamba hamba ukuthi le uma ngicabanga kakhulu ngeNkosi uJesu kuba ikakhulu la ngiqala ukuthola ukuthi uthando olusibekela yonke into uthando lukaNkulunkulu luchithwe kabanzi enhlizweni yethu ngumoya ongcwele manje sizofunda amavesi ambalwa nje lapho kuba sithole ukuqala sizobeke sesiqonda ngqo ekufundisweni kwebandla bese ke sizama ukukuletha endaweni uma uNkulunkulu ethanda kulesi sikhathi esiningi enginaso ukukuwelisela lapho esingangena khona siye lapho esingacaphuna khona uPaul wesilo okwakusasa ebusuku manje lokhu kuya ebandleni manje ngizozama ukuthola okungenani ibandla laseEfeso ibandla lokuqala nebandla lokugcina esiphila kulo manje ibandla laseLaodikea Manje sambulo sika Jesu Kristu amnika sona uNkulunkulu ukuba abonise izinceku zakhe izinto ezimelwe ukwenzeka masinyane. Ethuma ingelosi yakhe futhi wasibonakalisa, ethuma ngengelosi yakhe esibonakalisa encekwini yakhe uJohane. Manje umbhalo usinika isiqalo lapha. Singukuthi isambulo noma igama isambulo lichaza into embuliweyo. Isambulo sika Jesu Kristu sinikwa uJohane ingelosi yathunyelwa ukufakaza noma ukubonakalisa ngaso. Futhi wafakaza ngezwi likaNkulunkulu nangobufakazi bukaJesu Kristu nakho konke akubonayo. Ubusisiwe ofundayo, bangaki abangathanda ukuba nesibusiso na? Manje ke lifundeni. Niyabo ofundayo. Ubusisiwe ofundayo, nabo abawezwayo amazwi esiprofeto bagcina okulotshiweyo kuso ngokuba isikhathi siseduze. Ngamanye amazwi sasingakabi bikho eduze isikhathi ngaleso sikhathi, kodwa isikhathi siseduze nxa bebona leli zwi lipheleliswa nxa sekuyisambulo esiphelelisiwe. Ngenkathi uNkulunkulu eqala njengengcweti yemifanekiso idweba isithombe sento ethize, uqala ukugcwalisa izingxenye zakhe, ungaqala ukusibona silolongeka. Futhi njengoba uqala ekuqaleni kwencwadi yesambulo ubona uJesu Kristu eqala ukungena esithombeni, nasekugcineni kwaso umbona esephelele ehlezi nebandla lakhe elikhazimulisiweyo, zonke izinsuku zesono nenkathazo nezilingo sezedlule, futhi uKristu uhleli nebandla lakhe emazulwini amakhulu ngaphezulu. Kulungile ivesi lesine, lalelani. UJohane kuwo amabandla. Manje lona nguJohane okhulumayo. Kuqala kwakunguNkulunkulu ethula isambulo sikaJesu Kristu. Okwesibili, uJohane kuwo amabandla ase-Asiya, makube kini umusa nokuthula okuvela kuye okhona nowayekhona nozayo nakomoya abayisikhombisa abaphambi kwaNkulunkulu. Oh, ukuba besine-blackboard lapha manje ukuthola ukudweba okuncane, niyabo, omoya abayisikhombisa abaphambi kwaNkulunkulu. Manje ukonga isikhathi esincane, futhi ngikholwa ukuthi ngazi ukuthi ngeke ngacaphuna noma yini ngokungesikho ngalutho ezweni. Futhi uma nithola ukungabaza okuncane ngakho, kubhaleni phansi bese-ke ningibuza futhi ngizo ninika umbhalo ngakho. Futhi manje njengoba sifanele sishishise ukuba singene kulokhu ukuqindezelela isikhathi. Manje imimoya eyisikhombisa ephambi kukaNkulunkulu, le mimoya eyisikhombisa wawumelwe njengomoya abayisikhombisa ababezothunywa okweminyaka yebandla eyisikhombisa, imimoya eyisikhombisa phambi kukaNkulunkulu. Besingacosha eTestamenteni elidala bese sikucosha sikukhiphe lapho ukuba besinesikhathi nje. NakuJesu Kristu fakazi othembekile, izibulo abafileyo nombusi wamakhosi omhlaba, kuye osithandayo nowasihlanza. Hey, bukani nje uJohane ukuthola konke kusongeke lapho ngenkathi ebuka. Uyaqhubeka nje uyakhuluma wathi, kuye osithandayo nowasihlanza ezonweni zethu ngegazi lakhe, nowasenza sibe amakhosi nabaphristi kuNkulunkulu uYise, kuye makube inkazimulo nobukhosi kuze kube phakade naphakade. Amen. Usenza abaphristi namakhosi kuNkulunkulu si ngubuningi, hhayi ukuthi ungenze umphristi nenkosi, kodwa usenze ibandla. Manje ukhuluma kulamabandla ayisikhombisa ngokuba iminyaka ibandla eyisikhombisa. Manje wathi ubukhosi nenkazimulo futhi makube kuye kuze kube phakade naphakade. Usenza abapristi. Senake nazi ukuthi umpristi yini, ukuthi isikhundla sakhe siyini na? Pristi ngokwenza umhlatshelo, ukwenza ukunxusela. Futhi ngale kumaHebheru kwathi thina ibandla ngobupristi bobukhosi, ubupristi bobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abazuziweyo, niyabo, isizwe esingcwele, abantu abazuziweyo, ubupristi bobukhosi, ninikele nakho manje, ninikele ngemihlatshelo yokomoya wonke wesilisa nowesifazane oza kuNkulunkulu ungena evelini ethethemeteni elidala kwakukhona kuphela kwakukhona iveli elalileyo ngaphakathi kwendawo engcwele nendawo engcwele engcwele ngu-Aroni kuphela yedwa owayezongena lapho kanye ngonyaka kodwa wonke wesilisa owayeba ngumpristi wayenokuba alume noma abe nokunambitha imana lasekuqaleni elaqoshwa nguMose no-Aroni ngosuku luqala imana eqala ukwehla ngalo ivela ezulwini ngenkathi bewela umfula waseJordan izitha sabulawa emva kwabo nangosuku olulandelayo baphuma futhi kuwo wonke umhlabathi kwawukhona izinkwa ezilucwecwana ezincane uNkulunkulu wazinisa zehla zivela ezulwini basibiza ngemana sasinambitheka njengoju nabantu babefanele ukuxosha okwenele ukubagcina lolu suku olulodwa uma besibekile sasonakala noNkulunkulu watshela uMose no-Aroni ukuba baphume bayoxosha eningane engangohafu wegalane obhasikidi abakhulu futhi bayifake ngomphongolo indawo engcwele futhi lapho lokho ngaso sonke isikhathi emva kweso sizukulwane sonke isizukulwane esilandela leso inqobo nje uma lobo upriesti bobulevi busekhona ngiyethemba futhi wonke umuntu owayefanelekile ukuba ngumpristi ngenkathi egcotshelwa ukuba ngumpristi wayenelungelo eliphelele ukuba emukele umthamo wemana yasekuqaleni kucabanga nje inhlanhla enjepho amadoda ayecabanga ukuthi ayoba nayo uma indoda yazi ukuthi yayingena ebupristini yayizothola umthamo wokubhakwe ngaphezu kokwemvelo okubondwe ngaphezu kokwemvelo ukudla okungaphezu kwemvelo okwakuvela kuNkulunkulu kuphuma ezulwini okwakugcinwe ngokungaphezu kwemvelo yonke inkonzo ingaphezu kwemvelo abantu bangake basho kanjani ukuthi bangamakrethi futhi baphike okungaphezu kwemvelo na angazi ukuthi bakwenza kanjani iqobo lwami bukani kodwa okungaphezu kwemvelo kanjani wayethola ukugwinya okungaphezu kwemvelo masinya nje uma eseba ngumpristi mfanekiso omuhle kanje wakho manje ukuthi wonke umuntu lezo zinsuku babedingeka ukuthi bazalwe ngokohlanga oluthize umlevi ngaphambi kokuba babe ngumpristi kodwa manje sekungukuthi othandayo makeze niyabo futhi bathi bangeza nje nokho bafanele ukuzalwa kuyanakwa kugo futhi ufanele uzalwe ngokusha futhi wonke wesilisa noma wesifazane ozelwe ngokusha ngomoya kaNkulunkulu unelungelo lolu suku mana le mana ingumoya ongcwele ngenkathi uPetru emva kokuba sebephumile ekudidekeni okukhulu nobugwala sebusukile kubo neNkosi yayibabusisa nomoya ongcwele wehla ngosuku lwePentecost babephumele emigwaqeni futhi baqala ukumemeza kakhulu futhi benza sengathi abantu abahlanyayo ngokuba ngangokuthi abantu bonke bacabanga ukuthi babedakiwe bathi ngiyamangala ukuthi sizokwenza njani ngalokho wonke umphelo ngisho nezenkolo ngaleyo nkathi lacabanga ukuthi labo bantu babedakiwe futhi lalela mngani wami oyikatolika uMaria intombi ebusisiweyo waye kanye nabo futhi uma wayengenakungena ezulwini aze enyuke lapho futhi athole ukunambitha kwento ethize eyamenza wenza sengathi ungowesifazane odakiweyo wena uzofika kanjani lapho kunoma yini engaphansi kwalokho na niyabo kodwa wemukela into ethize ikhulu namashumi amabili nabesifazane uMaria Magdalena nalabo futhi baphumela emgwaqeni benza sengathi abantu abadakiwe bediyazela kwaze kwathi okwangempela uma nizoxola ngesisho ibandla elinolwazi ngezinto zomhlaba langalolu suku lathi babukeni lokho kukhombisa ukuthi bayini bagcwele iwayini elisha yilokho elalikho manje lalelani uPetru wathi manje ke baqala ukuthi bathi nina madoda aseJerusalema nina enakhile eJudiya lokho makwazeke kini futhi nizwe amazwi ami laba ngabadakiwe Manje ngikhuluma ngebandla laseEfeso lapha manje niyabo kulungile unyaka webandla oqala wathi laba kabadakiwe njengoba nicabanga leli ihora lesithathu lemini akukavulwa ngisho izinkantini ngani leli ihora lesithathu lemini wathi kodwa lokhu yilokho kwakhulunywa ngomprofeti uJoel kulotshiwe ebhayibhelini lenu uqobo ebhayibhelini lenu uqobo lokhu kulotshiwe ukuthi lento iyakwenzeka ngani wathi benifanele kwazi lokhu nina bafundisi awu kungaba yikho njengoba nje njengebandla langeniswa phansi kwalokho kuboniswa ngokwenza nokuboniswa ngokwenza okufanayo okwethenjiselwe izinsuku zokugcina ngeke yini nakhomba emuva bese nithi yilokhu okwakhulunywa ngakho na niyabo nakho lapho khona nezwe lingaphandle alazi lutho ngakho khona kungubuwula kubo manje bathi wathi bukani lapha futhi bathi manje ngenkathi bekuzo lokhu wabatshela ukuthi babembethele kanjani uJesu futhi ngaso sonke isikhathi ungakuthola ukuthethelelwa ngokubethela uJesu ungakuthola ukuthethelelwa ngokuthatha igama lakhe ngeze kodwa ukhuluma amelane nomongcwele akasoze athethelelwa kulelizwe noma ezweni elizayo sisosukwini lokugcina ngakho qaphelani hambani ngokuzithoba yibani nokudabuka umoya ophukileyo inhliziyo ethobekileyo nivuma ukuvumela umoya ongcwele anihole amen kulungile oh hey napa bonke baphezulu lapho abantu benza sengathi babengamagwala emahoreni ambalwa ngaphambili bayevale ekamelweni eliphezulu kodwa lapho umoya ongcwele esefika phezu kwabo futhi wagcwalisa izinhliziyo zabo baphumela emgwaqweni angiboni ukuthi babengenzi izinto eyayiyiphutha babephandle lapho bethokoza futhi bedumisa uNkulunkulu futhi nangokuthi kwakukhona ukubonakaliswa babengekho nje phandle lapho beqophisana bodwa manje ukuthi ngabe babe yi-Methodist noma i-Baptist babe noma babengabafarisi noma abasadusi babephandle lapho bethokoza ngenxa yokuthi babethole ukunambitha kwasezulwini emphefumulweni wabo uNkulunkulu wayebaphe imana yokomoya manje njengoba uNkulunkulu athulula imana lapho ngokwemvelo futhi yahlala inqobo nje uma babesohambweni umfanekiso omuhle nosuka bangena ngalo ezweni lesithembiso imana yanqamuka futhi ngosuku lwePentecoste into efanayo bukani ePentecoste kuMose babuke emuva futhi basibona isitsha ukuthi sase sifile uMiriam wathumela isikhutshana ithamborini uqala kusishaya futhi umemeza kakhulu futhi uyasina futhi wagijima wehla ngogu abesifazane bamlandela benza into efanayo noMose waphakamisa izandla zakhe futhi wacula emoyeni ePentecoste abesifazane bayaphuma bediyazela futhi begxuma futhi besina futhi beqhubeka uPetro wasukuma phakathi kwabo wayesethi madoda aseJudiya nani nakhile eJerusalema bakwazeke lokhu kini futhi nilalele amazwi ami ngokuba laba kabadakiwe njengoba nicabanga lokhu kuseyihora lesithathu lemini lokhu yilokho kwakhulunywa ngomprofeti uJoel kuyakuthi ngezinsuku zokugcina usho uNkulunkulu ngiyakuthwela umoya wami phezu kwayo yonke inyama madodana enu namadodakazi enu ayakuprofeta phezu kwesibeki kwazame nezigilakazi ngiyakuthulula umoya wami futhi bayakuprofeta futhi ngiyakuveza izimangaliso emazulwini phezulu nasemhlabeni phansi izinsika zomlilo nokuthunqa konomusi futhi kuyakufezeka ngaphambi kosuku olukhulu nolwesabekayo lwenkosi oluyofika ukuthi obiza igama lenkosi yakusindisa futhi waqhubeka njalo eshumayela futhi kwathi bekuzwa lokhu balalela bathi akenibheke lowo mfo uyithole iphi le mfundo abanye babo bathi akakwazi ngisho ukubhala igama lakho uqobo ibhayibheli lathi wayeyindoda engazilutho nengafundile uvela kusiphi isikole asikho awu lokhu kufike kanjani lokhu kuze kwenzeka kanjani bana kabathi awu akenisho leya ndoda ngempela icephula umbhalo futhi asikaze siwuzwe kanjalo ngaphambili niyabo wathi phendukani lowo nalowo babhaptizwe egameni likaJesu Kristu ngokho ukuthethelwa kwezono zenu khonani yakwemukuliswa umoya ongcwele ukuba isithembiso ngesene abantwana benu kuba abakubo abakude nesabo bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza ngamanye amazwi lesi sibusiso semane esiwele lapha njengoba kwenza imana emuva lapho izoba ngeyalesi sizukulwane isizwe esilandelayo uye Jefferson Ville Indiana nasemikhawulweni yezwe nomongwe lefanayo owehla ngaleyo nkathi uyehla manje imphumela efanayo into efanayo abantu abafanayo niyabona ukuthi inkondo yokuthina nje kuphelele kaphelani ngiyomnika onqobayo ngiyomnika isinkwa sokuphila wakusho lokho ngaphambi kwelinye lamabandla futhi angeke asaphinde ome kanjalo angeke asaphinde alambe akasoze aphinde ome uma umuntu eke kanye wanakhu bophe ijakethe yakho ibopheke uma wesilisa noma wesifazane eke ngokweqiniso wazemukela umoya ongcwele awusoze wakwazi ukuphinde umgudluze uyazi ukuthi ukuphi ungafika nezimfundiso ezigamileyo nakho konke uyohamba qonde ngqo adabule kubo akasophinde ome uyazi kahle impela nje ukuthi ubani umenzi wakhe akathideki neze akamhluphi neze uhamba aqonde phambili ngiyomnika isinkwa sokuphila futhi akasophinde alambe kanjalo akasophinde ome yabo nomuthi ophakathi neparadisi kaNkulunkulu futhi oyodla kuwo yabo umuthi ongokuthi umuthi wangukristu jesu yabo nokristu jesu efile uyabuya esimweni sikamoya ongcwele ngakho ulapha nemana edliwayo ebandleni aphelani bhekani lokho ivesi lesithupha nowasenza sibe abapristi namakhosi uNkulunkulu ubupristi bokomoya isizwe sobukhosi umnikelo komoya kuyini manje na imihlatshelo yokomoya okungukuthi ecaphula umbhalo okungukuthi izithelo zezindebe zethu sinika udumo egameni lakhe manje hlobolule lwani na umhlatshelo komoya manje singahle vele siqale khona lapha kaphelani indawo enhle ukuqala kuyo uma ukuthi deka kuncane kungena ebandleni awugijimeli ohlangothini olulodwa bese uphukula umlomo manje uma unjalo ngempela awusuyumpristi yabo khuleka wedlule umhlatshelo komoya izithelo zezindebe zethu sinika udumo egameni lakhe niyabona ukuthi inkondo yokuthini awu wena uthi ngizwa nje ngingathandi kuya esontweni kodwa ngumpristi umsebenzi wakho omiselwe ufanele ube khona awu ngizwa ngingathandi kubamba ichaza enkonzweni ungumpristi ukwenza umhlatshelo wokomoya ungesikho ukunika omunye angemukezele njengoba bekubiza kanjalo namhlanje konke lokho kuhle angiphambene ngalotho nakho angeze ukuthola omunye ukuba eze esontweni konke lokho kuhle angiphambene ngalotho nakho kodwa nguwe wena wenza umhlatshelo wokomoya izithele zezindebe zakho zinika udumo egameni lakhe uma nibona isikhathi siza ukuthi wonke umuntu ehlambalaza futhi esho lezi zinto futhi enza izinto ngokungafanele wenzani usukuhambe na ufanele ume lapho nomhlatshelo wokomoya uthi igazi likaJesu Kristu lihlanza kuso sonke isono lingenze ngibe isidalwa esisha kuKristu Jesu uyahlanya mfo ngalokho akushoyo kulungile kodwa kimi ngamandla kaNkulunkulu ensindisweni ngiyawakholwa yabo manje uthi uyakholelwa ekuphiliseni kaNkulunkulu angikholwa kungcono ubuze kumfundisi wakho ucabangani wena ngakhona ungumpristi manje umfo uthi yebo mnumzane ngiyawakholwa ngoba izwi likaNkulunkulu lithi anjalo uyakholelwa embhaphathisweni kamoya ongcwele yebo mnumzane wazi kanjani na ngiwemukele amen isibusiso sokomoya moya ongcwele owehlela baphostoli moya ongcwele ofanayo owehla mani wena uthi okwabaphostoli nje sizokuxazelula lokho esikashaneni esincane sibone ukuthi wakunjalo noma qha kulungile ubupristi bokomoya benikele imihlatshelo yokomoya manje ivesi lesi shiyagalombili lesikhombisa bekani uyeza namafa ake ngime lapha okomzuzwana nje amafu akusho khona ukuthi uza efweni elikhulu lokuduma futhi umama ayibusiswe inhliziyo yakhe uhlezi lapha ndawo ndawo ngenkathi ngisengumfanyana wayevamise ukuhlala bese engitshela wathi uza emafweni amakhulukazi yovuka ngolunye usuku noNkulunkulu uzofika futhi manje amafu eza ngalo ukuba nje besinesikhathi ukubuyisa konke lokho futhi sithole isendlalelo sangempela sento yonke manje ifu eza ngalo ngalisilo ifu elinjengefu lokuduma kodwa ifu lenkazimulo eza ngalo niyabo niyabo manje ngenkathi uJesu esibekelwa nguNkulunkulu entabeni yokuguqulwa isimo amafa amsibekela nengubo yakhe niyabo futhi ngenkathi uElijah ehla ifu liyehla laselimemukela phezulu hayi hayi insika yomlilo hayi ngikonde ukuthi hayi ifu lokuduma kodwa ifu lenkazimulo ubakho obukhulu bukhona benkazimulo buyoshaya umhlaba uza ngamafu oh ngiyakuthanda lokho amafu kuyoba khona igagasi emva kwegagasi zimulo yakhe ayofika emhlabeni nokuvuka kwabangcwele bayofika ngenkathi lowo mongcwele obusisiwe ophile ezinhliziyweni zabo futhi bafa nezidumbu zabo zilele lapho nonyembezi luba namabala ezihlathini zabo nezinto ezinjalo futhi zibekwe phande lapha emathuneni igagasi elikhulu lalowo moya ofanayo nokuthi igagasi emva kwegagasi owaye ngokugcina uyoba ngokuqala nalowo owaye ngokuqala uyoba ngokugcina kungaba kanjani ngaleyo ndlela na lolo uhlelo ukuvuka angikwazi muntu esizukulwaneni esiphambi kwami noma isizukulwane esisemva kwami ngiyokwazi labo abasesizukulwaneni salokhu futhi zonke izizukulwane ziyofika ngempumelelo ngo lapho sehla labo ababe ngabokugcina bayoba ngabokuqala impela kufanele kube njalo niyabo ngiyobaza abantu bami umfolandelayo ubaba wami uyobaza abantu bakhe umkhulu wakhe abantu bakhe wehle njalo kanjalo igagasi emva kwegagasi emva kwegagasi emva kwegagasi nabangcwele bevuka ndawo zonke akuyi kuba isimangaliso lokho na amen lokho kwenza abantu abadala bazizwe sebebasha futhi yebo manje qaphelisisane kulungile fika nganga mafu namehlo onke ayakumbona akunandaba ukuthi babefe emuva kangakanani basawulokhu bembona nabo abamgwazayo nezizwe zonke ziyakulila ngaye yebo amen uJohane waze nje wamemeza amen lokho kungukuthi makube njalo makube ngaleyo ndlela mina ngingu-Alpha no-Omega manje u-Alpha ungu-A ohlamvini lwesigreki u-Omega ungu-Z ohlamvini lwesigreki manje ngabanye amazwi uma lalihunyushwa namhlanje ngingu-A kuya ku-Z manje ubani omunye oyilokhu na ngingokuqala ngingokugcina ngisukela ku-A kuya ku-Z ngifisa sengathi besinesikhathi kuba singene ebuNkulunkulwini bukaKristu khona manje obekungafanelana impela ngalesi sikhathi ubuNkulunkulu ngakho izinsuku lapho abantu abaningi kakhulu bezama ukumenza nje umfundisi isazi sokwazi izimfihlo zokudabuka kwezinto zonke ezikhona noma nje umprofeti wayenguNkulunkulu uphakathi kokuthi wayenguNkulunkulu noma umdukisi omkhulu kunabo bonke izwe eselake laba naye umoya ngumprofeti igazi lakhe lalingumuntu uma wayengungu umfundisi ofundisayo igazi lakhe lalingumuntu wayenguNkulunkulu negazi lakhe lalingelobuNkulunkulu uNkulunkulu somandla wasibekela intombi uMaria wasedala ingamuzana lokuphila legazi esizalweni sakhe elazali ndodana uKristu Jesu noNkulunkulu wazehlisa wasephila kulowo mzimba uNkulunkulu uEmmanuel wenziwe inyama phakathi kwethu ususa izono ngenkathi uNkulunkulu enze umuntu wakhe oqala wamenza ngomfanekiso wakhe okwabe ungomuntu womoya kuGenesisi wokuqala elamashumi abili nesithupha kulungele manje-ke kwakungekho umuntu wokulima umhlabathi emva kokuba esemenzile umuntu isilisa nesifazane sizongena kulokho emva kwesikhashana kulezo zinkanyezi eziyisikhombisa kodwa nje kodwa wamenza waba yikho kokubili isilisa nesifazane emuva lapho ekuqaleni kunjalo umfanekiso wakhe futhi uNkulunkulu ngumoya bese kuthike kwesiswe sibili ongekho umuntu wokulima umhlabathi ngakho uNkulunkulu umfake enyameni wenza umuntu hayi ngumfanekiso wakhe kodwa ngothu lomhlabathi kunjalo umnika isandla njengenkawo nonyawo njengebhere kumbe noma yini angazi kodwa umnika imizwa emihlanu kuba axhumane nekhaya lakhe lasemhlabeni kwase kuthike lo muntu wona noNkulunkulu wehla wasenze umuntu ukususa izono somuntu Amen. Ehlenga. Ngingu Alpha no Omega. Ngambheka ngapha ezambulweni isahluko sesine ngenkathi uJohane ephenduka ukuba abone leli phimbo futhi eyalikhuluma naye wayehlezi esihlalweni sobukhosi nothingo lwenkosikazi lwaluphezu kwekhanda lakhe. Nothingo lwenkosikazi lunemibala ephelele eyisikhombisa nalesi esiphelele eyisikhombisa isembozo. Imibala imele iminyaka yebandla eyisikhombisa. Kunjalo futhi kwakuyini na? Nakho umfowethu lokhu kufresh, buka. Imibala ephelele isikhombisa, isikhombisa, nothingo lwenkosikazi lumele isivumelwano. UNkulunkulu wanika uNowa uthingo lwenkosikazi kuqala njengesivumelwano. Naleyo misuka isekhona emhlabeni njengesithembiso sikaNkulunkulu phambi kwakhe umanina ubona umtsalo. Wathi angisophinde ngilibhubhise ngamanzi. Wase kuthi ke wabuka uJesu wayenemibala yothingo lwenkosikazi eyisikhombisa ngaphezu kwakhe waye kulokhu okwakuyisivumelwano sikaNkulunkulu futhi waye emiphakathi kwezinto zezibani zegolide eziyisikhombisa futhi wayefana netshele jaspi nesardi ukubukeka kwakhe ijaspe kwakunguRubeni nesardi kwakunguBenjamini lokwakungabo kuqala nabokugcina kokhokho lo Alpha noOmega ukuqala nokuphela nemibala yothingo lwenkosikazi esikhombisa iminyaka yebandla esikhombisa isivumelwano sinaye ezintini zegolide ezisikhombisa nezinkanyezi ezisikhombisa Oh isithombe esinjepho uma singena kukho emva kwesikhashana mhlawumbe inkosi ithanda kulongile Alpha no Omega ukuqala nokuphela kusho inkosi okukhona owayekhona nozayo Umnini mandla onke. Ungubani na? Lesi isambulo sikabani na? UJesu Kristu. Futhi lapha kasuye umprofeti. Lapha ungumnini mandla onke. UNkulunkulu obonakalisiwe uAlpha uOmega. Nginguye kusukela kuA kuya kuZ nginguye owayekhona okhona nozayo. Ngingumnini mandla onke. Kucace kahle akunjalo na? Akukho thuba lokuphikisana lapho. Inkosi ayikhona ekhona nezayo imini mandlonke. Manje Johane uyakhuluma lalelani. Mina Johane umfowenu nokuzwelana ekuhluphekeni nasembusweni nasekubekezeleni kukaJesu Kristu. Ngangesesiphingini esithiwa iPatmos ngenxa yezwi likaNkulunkulu. Awusho ungathini nje umuntu efakwa endaweni enjalo ngenxa yezwi kaNkulunkulu na? Yebo. Ngenxa yezwi kaNkulunkulu na ubufakazi bukaJesu Kristu. Wathi ngiselwa liphandle lapho ngenxa yokushumayela izwi kubantu bezenkolo. Yilokho izwi elikushoyo akunjalo na? Waye phandle lapho ngenxa yokushumayela edingisiwe ekhishiwe ebandleni emphakathini kulo lonke izwe amen kodwa waye ngakhishiwe kulowo owayemthanda futhi wamhlanza ngegazini lakhe uqobo waye nobukhona bakhe esiqingini esithiwa iPatmos ngenxa yezwi kaNkulunkulu ngiyabangala ukuthi bangaki abashumayeli namhlanje abebengahamba ehlaza hambe enze into encane ithukuthelise sithikamezeka kakhulu yiyo futhi lapha lo muntu wayekade ebiliswe emafutheni awugilisi amahoro angamashumi abili nane futhi waphoswa phandle esiqini sasePatmos nenkosi yayisa lokhu inaye ngiyalithanda nje lelo culo elidala ababevame ukulicula uma uJesu ehamba nami ngiyoya noma kuphi siyalicula kodwa ngiyamangala ukuthi ngabe sikusho ngempela yini Ngokubona kwami okuqotho ngeke kube isikhathi eside kakhulu lapho ozozunikwe ithuba lokufakazela ngakho ungcono uqiniseke ngempela hlola thatha uhlu oluqukethe impahla ubone ukuthi nje yonke into ikahle yini manje nje kanjani nje uthole ukuthi usuqalile lapha manje uJohane uyaphendula futhi wathi waye sesithingini sasePatmos ngenxa yezwi likaNkulunkulu nobufakazi ngangikumoya ngiyakuthanda lokho ngangikumoya ngosuku lwenkosi ekhuluma ngolunye usuku manje kubangane bami abangama-advent ngempela esizongena kukho emva kwesikhashana lungile emoyeni ngosuku lwenkosi wangena kumoya ngezwa emva kwami izwi elikhulu elecilongo asingazishile ezizifanekiselo manje esedlulela phezulu manje ngakho siyakwazi esikhuluma ngakho uma ngifika ngapha ngiyabona ukuthi sizokhuluma ngokuthi ubani na uyini lo mfuna yini isambulo sikajesu kristu na ungubani empeleni na wafika kanjani na usho ukuthini kimi na ubona uma kukhona okushoyo kuwe niyabo ibona ukuthi kwenzekani lapho kimi qaphelani ngangikumoya akunandaba ukuthi ungcwele kangakanani ukuthi umesaba kangakanani unkulunkulu ngumfundisi kangakanani noma ilunga nje futhi noma ngabe uyini awusoze wakwazi ukufikaphi nonkulunkulu uze ungene emoyeni kunjalo angisho khona ukungena emadlingozini ngisho ukungena emoyeni niyabona yabo ungena emadlingozini wenze noma yini kodwa uma ungena emoyeni ubona izinto kunjalo sengathi ngiyambona u-Elija omdala umprofethi omdala ezansi lapho ngalolo suku lapho indodana ka-Ahabi bona kade benze umbimbi nabanye abangakholwayo nonojehoshafathi wayekade ejoyinane nabo futhi baphumela ogwadule izinsuku eziyisikhombisa futhi akangalanda nkombandlela izinsuku eziyisikhombisa nje okwenele ukubagcina izinsuku eziyisikhombisa ababuzanga enkosini bavele baqhubeka baphuma nje noma kanjani lokho akufani yini nje nabantu ngizokutshela lowo ngumsebenzi ongcono ngizovele nje ngiliyeke leli bandla bese ngiwelela kuleliya kungcono ubuze enkosini ngalokho uthole ukuthi kuyini baphumela lapho base bethola ukuthi bangena enkathazweni amanzi eniwalethelwayo anqamuka yileyo indaba ngamabandla namhlanje bezungeleza benza inqwaba yezinto eningayibuzi inkosi ngazo neni kulethelwayo kuyanqamuka niyamangala ukuthi kungani ningazitholi izibosiso enanivame ukuzithola namandla kaNkulunkulu esebenza phakathi kwenu mhlawumbe ulayini okulethelayo unqamukile niyazi uma niphuma amanzi ngingena ogwadule ngesinye isikhathi ngaphandle lapho e-Arizona futhi ngiqaphela ukuthi sonke isihlahla esidadlana kulolo gwadule singozi siyonamathela kuwe ngaso sonke isikhathi uma uphambana naso siyonamathela kuwe ngoba sinamanzi enele ukuba asigcine onamathela baphumela ukuvikela ubuyela phezulu lapha noma phezulu e-Oregon noma ndawo lapho elina khona ngaso sonke isikhathi zonke ezalelo hlobo olufanayo lwezihlahla esinonamathela kuzo niyabo amanzi ayazigcina zithambile futhi yileyo indaba ngebona uma noma enkwe futhi niboshwe ngamaketanga onakho konke nithola ukubanda kakhulu futhi nigcina umthetho ngamehlo nje futhi ninganaki anitholi isibusiso sokomoya khona-ke inhliziyo yenu ithola ukugcwala phama futhi igcwale ituthelo nolaka futhi wonke umuntu ngizotholana ngisho naye ngizotholana ngisho naye owesifazane ngizoliyeka ibani isigejane sonamathela nje sihlala ogwadule kunjalo enikudingayo ngamanzi kamoya ongcwele ayifeshini endala amnandi ane ehlela kini athambisa leyo nhliziyo eyikhadi elidala amen angizabikhola ukuhlekisa ngizama ukufinyelelisa lokhu kini mfowethu uzothola uma uthatha uphawu lwesilo lapho ozobe umi khona futhi awunasizo ngoqoka futhi awunathemba uma ukwenza akukho kuthethelelwa kwakho ungeke neze waphuma kukho kunjalo ungakwenza ngokucwayiza kweso lakho cisheni yabo ngakho cwaya manje nakho kuzonikwa yena aphelani ugwadule ngathi amanzi amaningi ukuthi amanzi amaningi azigcina kanjani zithambile yilokho esikwenzayo namhlanje ngenani emoyeni uJohane wathi ngangika umoya ngenkathi u-Elija ephandle lapho ogwadule bayehla uJehoshafathi wathi asehle sibuze kumprofethi Behla phambi kwaprofeti awu manje wasukuma ukuthukuthela kwakhe okulungileyo ubuka ngale kulowo mfo wayesethi awuyingani kuNkulunkulu kaNyoko na awubuyeli ngani kwelakho uqobo elidala elibandayo ibandla eligena umthetho ngamehlo njena awuzanga ngani kimi ngakho ngenkathi ungena enkathazweni na lewa ungesiyo into enhle kakhulu ukuyisho kodwa nje lelo igama elikhulu kakhulu kuba lisho lokho wehleleni weza kimi na awuyingani kuNkulunkulu kaNyoko na Nonke ninalawo mabandla amahle amakhulu nabo bonke abapriesti abondliwa kahle kanjalo njalo emuva lapho qhubekani nibuyele emuva futhi nibuze bona ngakho wehlelani uze lapha kimi no hey wathi ukuhlohleka wagcwala impela impela akazange na wathi kwakungesikho ukuthi ngangihlonipha ubukhona balowo muntu omesaba uNkulunkulu uJehoshafati bengingeke ngize ngisho ngikubuke Oh hey isimo esinje umprofeti angena kuso pho manje usewonke kulolo hlobo lokuqinisa wathi awu ngileteleni umshayi wogroup abanye abantu bakholelwa kumusic ebandleni kodwa wathi ngileteleni umshayi wogroup futhi lapho umshayi wogroup eqala kushaya ihubo elidala limnandi mangisondezwe kuwe uNkulunkulu wami noma ngabe nifuna ukulibiza ngalipi angazi lapho umshayi wogroup eqala ukukhuleka umoya kaNkulunkulu waba phezu komprofeti futhi lapho umoya uba phezu kwakhe waba sembonweni uqala ukubona izinto ufake ukuthola umoya kaNkulunkulu noma uthi angiqondi ukuthi bangakusho kanjani abantu ukuthi amen ake ungene emoyeni kanye kunjani angiboni ukuthi bama kanjani emdlalweni webaseball futhi bashayane emhlane futhi bampongoloze futhi bashaye indingilizi futhi behlise izigqoko futhi bakhubeke kubonakala sengathi bayahlale kimi awu wena uthi awusiso isishisekeli esikahle ngempela sebaseball uthi nje impela angibe kakhulu kuthiwani ngawe njengomkhristu na Ulungile kunjalo sifanele singene emoyeni wakho. Ungaleyo ndlela ngenkathi nisavamise ukuya emdantsweni. Angikholwa ukuthi nifanele nihambe manje impela qha. Kodwa umana nani vamise ukuya babedlala umnyuziko kushaya indingilizi bese beshaya izandla bese beshaya izigubhu bese benza yonke inhlobo yento lapho eyayimayelana nawo. Nabesifazane baphume bagijimele lapho benqunu uhafu nakho konke okunye bese bedansa phansi izinto banifake emoyeni kuba nidansa. Ah, kunjalo ningena emoyeni wawo ngumoya kaDevil. Ngiyajabula ngithi amen ngoba iqiniso ngizokufakazisa ngeBhayibheli kunjalo. Kulungile uthi awu angikukholwa lokho mfowethu awena akusikho lokho kushunguwe noma lokho engicabangayo kuyilokho okushiwo yizwi kaNkulunkulu yilokho okucazululayo lelo yizwe elingunqamla juqu yebo mnumzane wathi manthanda izwe noma izinto zezwe uthando lukaNkulunkulu lokho ngisho kini kunjalo futhi niyamkhumbula lo omncane owesifazane omdala owafundisa indodakazi yakhe kuba idance iqhwabaze nezinto ezinjalo yase yehlela lapho futhi yadansa phambi kwenkosi yase icela ikhandla likaJohane umbhaphathizi amashumi amane abantwana bayo bafa njengezifebe nasezilengisweni ningabona ukuthi kwenzani kanjalo Mama kaMose wayehlala ekhaya futhi wamgcina futhi wamfundisa izwi leNkosi. Niyabona ukuthi kwenzekani kuye nakwabakhe. Ngaye kuphuma uAbrahama kanjalo njalo futhi kwehle njalo. Kulungile nje kuya ngokuthi ufuna ukwenzani wena ungozikhethelayo wenza kunoma yikuphi ofisa ukwenza kugo kunjalo. uNkulunkulu ubekile phambi komuntu njengensimi yaseEdeni umuthi wokuphila noma umuthi wokufa wenza ukuzikhethela kwakho niyabo noma yikuphi umphefumulo wakho othonywa yikho yilokho oyokudla Kaphelani manje futhi babe ngifuna ukufunda lokhu futhi manje wayesemoyeni umoya ufika phezu kwakhe uqala ukubona izinto Manje phesisani ngangekumoya ngosuku lwenkosi ngezwe ngangena kumoya ngosuku lwenkosi ngezwe emva kwami izwi elikhulu lecilongo Icilongo icilongo lingukumemezela uGabriel ekufikeni kwenkosi kuyosha icilongo likaNkulunkulu lokho kwakungubethwa kwecilongo likaNkulunkulu Ngamanye amazwi lungiselela ukumemezela isiphethelo saphakade sezwe.
What is it? Get ready!
ngilanga kwena. Lungelani, ngizoninika isambulo sika Jesu Christ kuba sinikwe ibandla. Ngizokhuluma nani ukuthi siyoba yini isiphethelo sezwe kulabo abemukelayo nabenqabayo. Icilongo likaNkulunkulu, qaphelani. Wonke umuntu uma icilongo libethwa, udumela inkemba yakhe bese ema endaweni, aqaphele icilongo. Paul wathi uma icilongo likhala ngezi lodondakaliyo ngubani oyakuzilungiselela kulwa na. Yileyo ndlela kuyiyo namhlanje. Opho wethu, uma ngikalaza bese ngibona onke lawo abandayo agcina umthetho ngamehlo nje amabandla anganaki nezinto ezifana nalokho, benesimo sokumesaba uNkulunkulu ephamandla akho bewaphika, umuntu angazilungiselela kanjani na? Ikhala ngezi lodondakaliyo. Uthi awu manje ngizojoyina amabandla ngizoya ngale bese ngizama iMethodist noma iBaptist noma iLuthela noma iPentecostal ngizokwenza ukuthize ngizokwenza uhlobo oluthize lomnyakazo. Wo akusikho lokho. Uma umuntu engazalwa ngokusha. Angikhathali noma ngabe uyiMethodist, iBaptist, iPentecostal kumbe noma ngabe uyini. Ufanele uzalwe ngokusha ungeke ungene embusweni. Amen. Bukani, izilekilongo lithi kimi, ngingu Alpha no Omega. Into yokuqala manje wethula lapha, nginguye okuqala nokugcina. Into yokuqala ngenkathi icilongo likaNkulunkulu likhala, waphenduka wayesethi, ngingu Alpha no Omega, ngisukela ku-A kuya ku-Z. Ngingowakho konke manje. Yima ungilalele isikhashana. Lungile.
The first and the last.
Okanokfina. Lokhu okubonayo kulobe encwadini. Lewe yile ncwadi esifundayo. Ukuthi umele kuphi? Wabhekiswa ikakhulukazi mayelana nakuphi emuva onyakeni na gabo ebandleni. Ebandleni. Kaphelani, lokhu okubonayo kulobe encwadini ukuthumele kuwo amabandla ayisikhombisa ase-Asiya. Ongokuthi kwakungumfanekiso webandla. Manje sizongena kulokho emizuzwini embalwa sikhombe ukuthi iTestamente elidala lalifanekisa kanjani eminyakeni eyisikhombisa. Iminyaka eyisikhombisa yabekwa noma amabandla ayisikhombisa ahlezi lapho e-Asiya. IBhayibheli elisho kokucacile okwakuyisithunzi noma umfanekiso weminyaka yebandla esikhombisa owawuza. Nangosizo lukaNkulunkulu nangeBhayibheli ngingafakazisa ukuthi wonke unyaka webandla wehlela khona impela nje lapho elalithe uyokwehlela khona impela nje lapho iBhayibheli elathi uyokwehlela khona futhi sisekupheleni konyaka webandla wokugcina. Futhi sibuye emumva eThethweni elidala sicoshe iphupho likaDanyeli futhi lambonisa umbono wombuso wabezizwe ukuthi wasibona kanjani isithombe simi sinekhanda legolide, isifuba sesiliva namathanga ethusi nezinyawo nemilenze yensimbi nebumba. Futhi wakhombisa ukuthi yonke eyaleyo mibuso ilandelane kanjani ngokungena esikhundleni ngayimpela indlela iBhayibheli elasho ngayo. Futhi bukani ikhanda legolide, iBhabhiloni, amaMede namaPheresiya, iGreki, nombuso wamaRoma. Nombuso wamaRoma wahlakazeka waba imibuso eyishumi, iRoma yangasempumalanga neyangasentshonalanga, kanjalo njalo. Futhi phakathi lapho kwakukhona insimbi nebumba futhi wawungena kuxubana ndawonye. IProthestani nobuKatolika phansi kokubusa okufanayo kwabezizwe. Futhi washo ukuthi ngisho ukuzama ukubhidliza amandla omunye nomunye bayoganiselana khona impela abakwenzayo namhlanje impela. Ngalowo mbuso ngezinsuku zalawo makhosi uNkulunkulu wasezulwini wakhephula itshe entabeni kungengazandla elashaya lesi sithombe ezinyaweni futhi labhidliza yonke imibuso yabezizwe nombuso kaKristu waphatha futhi wabutha futhi wakhula futhi wasibekela umhlaba nolwandle nesibhakabhaka. Imibuso yabezizwe yanyamalala njengokuthintitha njengekhoba esibuyeni ngesikhathi sasehlobo. Isithombe sinjepho esiphila kuso lelo iqiniso. Futhi namhlanje niyalibona iKatolika neProthestani beganiselana phakathi komunye nomunye bezama ukubhidliza amandla. Khulisa izingane zakho ufanele wethembise ukubakhulisa ngalendlela noma ngalendlela. Sizongena kukho emva kwesikhashanyana ebusukwini obumbalwa. Qaphelani ukuthi kunjani nokuthi kanjani omunye ukuqina kwensimbi ibusa phezu komunye yahlephuka yaba izicucu futhi yaphohloka yaphela. Kodwa iwundi lafika laselima nabantu abandwele ngalolo suku nokuthi lawo mandla amaRoma aphumele kanjani kuzo zonke izizwe. Awekho amanye amandla ezweni futhi indlela kuphela eyodwa angaphumela ngayo ungobuKatolika, ibandla likaKatolika kulo lonke izwe esakazekela phakathi lapho. Okwesimangalisayo isithombe esikhulu lapha. Manje kinina amaProtestane, dinani izicathulo zenu zigqokiwe njengoba mfowethu nikanye nakho ngqo. Futhi ngingakufakazisa ngezwi kaNkulunkulu nekukho ngqo ukhulu njengabo bonke abanye. Manje kubhekisisani manje okuqala nokugcina ukubonayo kulobe encwadini. Manje wathi kuye kulobe lokhu encwadini ukuthumele kuwo amabandla ase-Asiya. Efesi naseSadesi na Pergamo kanjalo njalo neFiladelfia na kwabaseLaodikeya. Manje sizoma lapho umzuzwana nje noma emibili ngibone nje ukuthi nginesikhathi esingakanani ngoba ngifuna ukufinyelela kuleli nothi lokugcina okuyilona ligamile lapha eEfesu bese ngilidonsela kwelaseLaodikeya bese ngibona ukuthi asifanekisi yini ebandleni elifanayo niyabo sibone ukuthi asiphili yini osukwini olufanayo. Oh, bandla kaNkulunkulu ophilayo uvuka ukhanye. Bukani anqonde, ngifisa sengathi benginolunye uhlobo lwethusayo ebengizoninika lona ngenye indlela. Ngifisa sengathi ngabe umoya ongcwele ubungeza emandleni awu amakhulu bese unisa endaweni lapho ebenizodumela khona leli Bhayibheli bese nithi mangikubuke lokhu. Uma nibona izizwe eziyehlukana, izwe liyaphaphama, izibonakaliso iBhayibheli lazibikezelayo. Izinsuku zabezizwe zibaliwe ngokubanga omunye othiyayo, buyani obahlakazekileyo niye kwabakini. Kunjalo usuku lokuhlengwa seluseduze, izinhliziyo zabantu zehlulwa ngokwesaba. Kwaliswani ngomoya kaNkulunkulu, izibani zenu zilungisiwe zahlanzwa. Lingaliphezulu ukuhlengwa kwenu sekuseduze. Kunjalo usuku olunje pho kulowo besekuthumela emabandleni. Manje njengoba nje uIsrayeli engena ebuhleni bakho emuva ekuqaleni phansi kukaAbrahama kwehla njalo ngokhokho nasosukwini kwa-Ahabi kuhamba kwangena ezikhathini zobumnyama unyaka womnyama ukwedlula yonke ibandla elawubonayo. Baphumela lapho futhi ngaleso sikhathi ukuthi u-Ahabi waganwa kanjani nguJezibele wangenisa ukukhonza izithixo ebandleni lomthetho. Into efanayo ukuthi ubuProtestane bagana buRoma eminyakeni engamakhulu ayishumi nanhlanu yezikhathi zobumnyama ebandleni lonyaka wasePergamu base bephuma nokukhonza izithixo phansi kwesimo sobuKristu. Bekubeka bephuma beyongena onyakeni wokuba sivivi ozayo phambi kwethu futhi sikuwo khona manje isonyakeni oyisivivi. Anikukholwa na? Manje lizothi laphansi nina bantu eningaphandle kwamanye amabandla. Nisonyakeni oyisivivi nabavangeli benu bayanqamula umhlaba wonke bashumayela izinto ezinjengalokho ngeke nifike ndawo. Niyakongoloza nina amaBhaptisti, niyakongoloza esinye isigidi ngo-44. Ninani ngenkathi nibathola na? Ninesikhejane sezoni nje esingenayo namagama abo encwadini kunjalo bathi basonto ebandleni lamaBhaptisti. Akusikho lokho kuphela kodwa namaMethodist abakakhampeni neqembu lonke nje bagcina umthetho ngamehlo nje futhi benganake. UBilly Graham wayenakho lokho abaphendukile abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu wathi futhi emavikini ayisithupha kamuva akawatholanga amashumi amathathu. Ngani na? Abatholanga lutho neze kwasekuqaleni nje isikhejane sezoni ngenkathi befaka igama labo encwadini phansi kwesikhathi sokwenza umsebenzi wemvuselelo. Wathi umbuso wezulu kunjengalo owamisa inetha olwandle kwathi eseliletha wayenayo yonke into. Wayenezimfuthu zasolwandle, wayenesikhuphashe, wayenezimfuthu amaterapini, wayenezilwembu, wayenezilwanyakazana zasemanzini, wayenezinyoka kunjalo. Kodwa phakathi lapho wayenezinhlanzi futhi uba umuntu eshumayela imvuselelo phansi kwamandla nesibonakalo sikamoya ongcwele, inetha idonswa izungeze abantu kunjalo. Futhi kodwa uma eyisilwanyakazana kwasekuqaleni nje uyisilwanyakazana ekupheleni kwemvuselelo. Uma ewulwembu lwamanzi into yokuqala niyazi uyohamba eqalaza ethi angikholelwa kule nto indala empeleni bese luthi qhu lubuyele emanzini. Uma enyoka uzothi ngikutshelile futhi uyosuka ahambe. Wenyoka masekuqaleni nje imvelo yakhe yayinjalo. Futhi akasoze abangenye into ize leyo mvelo iguqulwe. Umuntu ngeke ajoyina ibandla noma athole konke kusetshenzwa ngamadlingozi kumbe noma yini enye futhi abe ngumkhristu kufanele kube ngokuzala ukuqinile kukamoya. Ofuphele ngobuqotho ukhala kakhulu alale lapho aze afe kabili. Kumbula ukuphila kungavela kuphele kufete. Uhlamvu lombila uma luhleli luhlala lodwa alusoze lwasho lutho kunalolo hlamvu olulodwa lombila. Uma uhlamvu lukakhulu luwila emhlabathini luhlala lodwa. Kodwa uma luwela lapho luyabola lonakale naphakathi kwalokho konakala kuphuma imbewane yokuphila elunika ukuphila kukhiqiza kakhulu. Ngaphandle uma ibandla lizozala ngokusha life liphele ezivumweni zokholo zalo namasayensi ezenkolo kanjalo njalo futhi lizalwe ngokusha ngomoya kaNkulunkulu lizoba ngelidala elibandayo eligcina umthetho ngamehlo nje elingamesaba uNkulunkulu elinganaki. Amen. Kunjalo. Lokho ngokuyifashini endala okushumayela okuyisihlahla esincane kodwa kuzokusindisa mfowethu kunjalo. Kuzokugcina uma iziphepho sezivunguza kanzima. Uthole ukubambelela ngezimpande futhi ugcine emhlabathini uthole ukukorobha lonke uthuli lusuke ngaphambi kokuba uthele ukhonkolo kwakho. Kaphelani kunjalo lezinsimbi zehange ziphansi zikahle futhi ziqinile. Oh mfowethu sokolu nje pho esiphila kulo. Ukugcina umthetho ngamehlo nje unyaka webanda onganaki. Yebo mnumzane. Kuwa mabanda esikhombisa. Wathi thumela lo mlayezo. Manje kulo nyaka webandla baqala kungena baganana nokukhonza izithombe benza into efanayo manje bangenile benza into efanayo futhi kulokho kungena buKristu ngegama nje buqala ukunyamalala sebeze bafinyelela phansi onyakeni webandla ugcina manje ibandla lesimodeni esilibiza ngokuthi ihlelo thina abantu bobungcwele niyazi sibabiza ngokuthi isimodeni. Futhi baphumela lapho futhi baqala ibhuselo yabo nabo. Wena uthi abafinyeleli ndawo kodwa manje awulinde umzuzu nje. Sinani na? Asinalutho. Kunalokho abanakho. Kunjalo impela. Inqobo nje uma sikophisana futhi sikhathazeka futhi sikubeka phakathi komunye nomunye sisalokhu sihamba njengomuntu. Aze umuntu aguqe alitshale futhi alungisane noNkulunkulu aze akwazi ukukhohlwa izinto ezincane futhi aqhubekele phambili njengoba umkhristu efanele ibhodwe ngeke labiza iketela ngokuthi limnyama kunjalo. Futhi ningabampongolozeli asihlanze izinyathelo zethu kuqala. Ngiyaxolisa ezihambeni ngithi kuthwansula ibandla eyinceni kancane ngevangeli manje. Kaphelani kunjalo kuyikho impela enikudingayo. Oh nithi sinalo bese nisukuma lapho bese nishaya umpiano kakhulu impela ngokukhala kwalo konke nesicukuwana sezigubhu bese nigijima lehla nenyuka phansi bese niphuma niqophisane nomakhelwane wenu. Ukhona nakhona Kaumnumzane, into kuphela sinayo isivivi, inqobo nje uma umnyuziki usadlala siyagijima, uma umnyuziki uma siyama. Kwethu ungabiza omunye umfo ngenye into, asikalaze ngakowakho uqobo umnyango, uqala. Amen. Ngiyantshela sithinga ivuselele ifashion endala njengoba sasivamise ukuba nayo ezweni ngenkathi belala ngobuso babo busuku bonke. Kungesikho ukuqhubeka kodwa lapho kungukudabuka kokumesaba ngempela uNkulunkulu futhi kungesikho ukubuyela e-altar bese nihlala kodwa baphume babuyisane nomakhelwane abenze okungalungile kubo futhi bathole ukuqondiswa. Niyazi lokho kuqinisile. Uyashisa kodwa mfowethu kuzokusiza kunjalo. Ufanele ukwazi lokho mngani wami. Yebo mnumzane. Isivivi. Leso isimo esesabekayo sokuba ibandla libe kuso. Anikuphesisi itabenekeli likaBranham lingene kulokho kushwiza okufanayo. Lalelani, yezazi lezi zinto okufundisiwe unyaka nonyaka 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 phezu kwalomsamo lixwayiswa ngalezi zinto ezizayo. Lapho iBhayibheli lathi ngoba khona isikhathi lapho bayohamba besuka ePumalanga baye eNtshonalanga naseNyakatho naseNingizimu bezama ukuthola izwi likaNkulunkulu leqiniso futhi behluleka ukulithola. Kungcono niqinise kwehanga lapho enazi khona ukuthi nimi kuphi. kodwa uma umuntu eke wazalwa ngomusha kuwe sikho ukuthi usetshenzwe ngokwamadlingozi kungabi intshisekelo ethize kungabi ngokufaka igama lakhe encwadini yebandla kuwe sikho ngokujoyina ibandla elikhulu kunawo onke edolophini kodwa uma ngempela ekhale wedlula futhi wanxusa ngezinyembezi emehlweni akhe azi unkulunkulu usemthethelele izono zakhe wahlanza uphephula wakhe empilweni yesono futhi wamgcwalisa ngomoya ongcwele ngothando olunamandla nalokhu umesaba unkulunkulu aze abuyisele lawo mathuluzi amadala ethayi aweba komakhelwane bese ehamba futhi alungise lezi zinto bese ephila ngokubesaba unkulunkulu phambi kwamuntu asisoze saba nemvuselelo kuleli zwe size sibe nalokho uwahlulela kuqala endlini kaNkulunkulu ngezi likaNkulunkulu amen hayi ibhuku eliphethe indaba yesifundo kodwa iBhayibheli hayi lokho ibandla lithize likufundisayo kwesayense yabo yezenkolo kodwa lokho kusho uNkulunkulu konake niyoba nevuselelo lapho khona amandla amakhulu nezimanga nezibonakaliso nezimangaliso nakho konke okunye kuyokwenzeka sisivivi Ngoba sisifivi kulonyaka uNkulunkulu wathi ngiyakukuhlanza uphume emlonyeni wami. Lonyaka webandla uyonqatshwa. Yoba khona intsali kukho eyosindiswa. Ngakho kungcono uzimake wena uqobo kahle kakhulu ukubona ukuthi ukuyo yini intsali manje. Sizongena kukho emzuzwini uma uNkulunkulu ethanda. Kaphelani nje manje ngaphenduka kuba ngibone izwi belikhuluma nakimi. Kuthe ngiphenduka ngibuka ngabona izinto zezibani eziyisikhombisa zegolide noma izinto zezibani kusho isiGreki manje lelo ihumusho lokuqala ngoba babe ngenawo amakhandlela ne babe nesitsha sesibani esincane manje izinto zezibani eziyisikhombisa zegolide sizibiza kanjalo manje endaweni engcwele lapho isinkwa sokubukwa nabaningi benu befundisi basesontweni niyaqonda nalokho nani bantu lapha eTabernacle nifundiswe nguthisha okahle lapha ni niyazazi lezi zinto izinto zezibane ezisikhombisa zegolide babe zazi nezibane ezincane phezukwazo ezazishisa amafutha ngale kuZakharia lapho abona khona umbono ngikholwa ukuthi kwakuyiwo futhi wabona umnqumo wasendle nomnqumo wasekhaya umjuda newezizwe le kude ngaphambi kwesimiselo sesikhathi sowezizwe baba nezitsha zegolide futhi zombini lezi zitsha zegolide zihamba zingene kuloluthi lesibani lapha olukhipha amafutha azo zonke izibani futhi wayengaqondi ukuthi lezi zinto kwakuyini umnqumo wasendle nomnqumo wasekhaya nomnqumo wasekhaya kusobala wephulwa nomnqumo wasendle wafakelwa kuwo Lawo mafutha esibanini amafutha amele umoya ongcwele njalo sizongena kulokho phawini lwabantu ngolwesihlanu ebusuku kaphelani kodwa lawo mafutha amele umoya ongcwele ingakho sigcoba abagulayo ngamafutha ingoba amele umoya ongcwele iBhayibheli lathi ezambulweni sahlobo sesithupha ngenkathi kuphuma inhlupheko wathi imbenge kakolweni ngodenariyu nezimbenge ezimbili zebhali ngodenariyu iwayilami namafutha ami ungakoni. Ngifisa sengathi besizothatha izambulo siqhubeke nazo zonke amaviki ambalwa futhi singene kulokho ukuthi ubani lelo wayini namafutha. Ubona ukuthi wayilami namafutha ami ungakoni ungasondela eduze kwakho. Amen. Manje qaphelani lezi zinto zezibani zegolide namafutha ayethelwa kulezi zinto zezibani manje amafutha kwakuyilokhu okwakufakwa esibanini kuba sivuthe manje uAaron waye awungumsebenzi wakhe awumiselweyo ukukhanyisa lezi zibani lezi zibani zazifanele zikhanyiswe kubambeni manje bukani zigcineni nithobile futhi nilalela lezi zibani zazikhanyiswa ngomlilo uNkulunkulu haye ukhanyisile amadoda kaAaron angena nomlilo othize ongafanele futhi uNkulunkulu wabulala emnyango kunjalo umlilo ongafanele umlilo owaqalwa uNkulunkulu futhi ibhekisisani manje izinto zezibani zihamba epayipini eligotshisiwe Lwaluba lapha uthi lwesibani olulodwa olwesibili olwesithathu olwesine wenyuke njalo olwesihlanu olwesithupha olwesikhombisa kanje manje lezo zinto zezibani zegolide lapha njengoba esho emzuzwini emizuzwini embalo Ake sifunde sikhubeke kancane mhlawumbe sizokuthola futhi lalelani ukuthi wathini manje kulungele futhi ikhanda lakhe ngikhola ukuthi ngaqale ngaphambili kwevesi leshumi nambili lapho izinto izezibane eziyisikhombisa zegolide ivesi leshumi nantathu nofana nendodana yomuntu ephakathi kwezinto izezibane eziyisikhombisa zegolide embethe ingubo ekhawula onyaweni eboshiwe ngasemabeleni ngebhande legolide ikhanda lakhe lalinjenge unwele lwakhe kumhlophe njengoboya bezimvu ezimhlophe njengeqhwa namehlo akhe enjengamalangabi lomlilo. Manje ake sime lapho umzuzu nje ngoba ngeke sasishiya lesi sithombe lapho kanjalo nje. Bukani lezi zinto zezibani zimi lapha manje. Manje lezo zinto zezibani njengoba sizothola kamuvanyana kumele iminyaka yebandla isikhombisa. Zimele iEfesu, iPergamo futhi kwehle njalo kuyofika eFiladelfia nakuwo wonke owaseLodikeya iminyaka yebandla isikhombisa. Futhi ngalunye lwalezi zinto zezibani ezincane lwalunophiso oluncane lwamafutha lubekwe lapho nalamafutha ayevutha kulesi sibani. Manje ngenkathi isibani esisodwa sokhelwa ngumlilo kaNkulunkulu babethatha leso sibani bokhela esinye bese besibeka phansi bese bokhela esinye sokhelwa kwesinye kuze kube ngesokugcina. Aphelani amafutha afanayo. Manje le minyaka yebandla isikhombisa kuqala ngeEfesu neTira iPergamo futhi kuqhubeke njalo nomoya ongcwele ongamafutha kaNkulunkulu wethele ebandleni ekuqaleni eEfesu ibandla laseEfesu okwakuyibandla lomusa wena baptisti bekufanele umpompoloze uAmen lapho. Bese kuthi-ke ebandleni lomusa okuyi-Efesu nencwadi eyiletha yase-Efesu isibeka ngaphandle thina esasikhona ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Wehle labo futhi bemukela umoya ongcwele. Kodwa linda umzuzu mfowethu oyibhaptisti bamemukela kanjani na? Bamthwela kanjani na? Ukujoyina ibandla na? Lutho. Bamthola ngobhabhathizo kamoya ongcwele. Wena uthi yebo mfowethu Branham kunjalo. Kwenzekani kuwe ngenkathi wehlela kuwe na? Qaphelani umlilo ofanayo owawuvuthisa amafutha lapho e-Efesu wawuvuthisa eTira. Umlilo ofanayo owawuvutha lapho wawuvutha ePergamo. Wawuvutha kwehle njalo kuze kuyofika onyakeni webandla laseLaodikeya. Umoya ongcwele ofanayo owakhelwe nguNkulunkulu ofanayo ngumlilo ofanayo nomlilo owehla ePentecoste wokhele isibani ibandla kuyo yonke iminyaka kwehle njalo ngqo manje. Kodwa inkathazo yakho ingukuthi thina amabhaptisti thina amamethodisti sile emongwe phezulu lapha sizama ukuthatha into ethile yomlando futhi lapha kwehla ibandla lapha kunjalo yilapho esishiya khona ngemumva. Lonke ibandla lapho liqala awungekho bukani uluda enguqukweni yokuqala imvuselelo enjepho uluda. Bukani nginebhuku lakhe liphethe indaba yesifundo ekhaya ukuthi leyo ndoda yazamazama kanjani phansi kwamandla kaNkulunkulu ukuthi yayikholelwa kanjani ekuphiliseni kwaNkulunkulu yamemukela yona uBob yakholwa amandla kaNkulunkulu ngisho ngangokuthi yaze yakhuluma ngezilimi uMartin Luther kunjalo impela. UMartin Luther wakhuluma ngezilimi. Wasekuthi-ke unyaka olandelayo uyehla uJohn Wesley wenze into efanayo ngenkathi eshumayela wathi ayini la mazwi engiwabubulayo angaziwa nayimina uqobo na kunjalo ekhuluma ngezilimi wayekholelwa ekuphiliseni kaNkulunkulu. Futhi ngenkathi efika eMelika amabandla lapha aphatha njengoba enza kubakhindiki abangcwele namhlanje ambeka ngaphandle emabandleni futhi bashumayela ivangeli phandle lapho futhi babekwa phansi kwamandla kaNkulunkulu baze balale phansi ubusuku bonke ngesikhathi. Nebhuku likaJohn Wesley ubobo eliphethe indaba yesifundo enginalo ekhaya manje walapho ayegibele khona ihashi ngolunye usuku ukuba ayokhulekela owesifazane owegula nehashi lawo laseliphuka umlenze. Wayesehla ehashini wayesethatha uphiso lwamafutha wayeseligcoba ihashi ngamafutha wayeseligibela wasuka wahamba. Umlilo ofanayo uvutha lapho. Kodwa sanikwehlisele phansi kwaze kwayofika esimweni senkambiso ehlotshisiwe yento ethile. Nomoya ongcwele uqhubekela phambili impela kunjalo. Nasebandleni lebethodisti banento engalungile babhayi incwadi yabo yathi banokudlukuzeka. Futhi bayaye baqale kuhamba bese bedlukuzeka bagxume futhi benze kanjalo emhlanganweni yabo yamathende nezinto ama-methodist ngani mfowethu uma uJohn Wesley ubengavuka enkundleni beyoba namahlani kabi ngani beyoniphika ngaphandle uma ubenganibhaqabula ngesiswebhu sevangeli ngevangeli alishumayelayo ngabe esikhathini esinye eside sedlule ngasethempelaneni lapho abadedela khona izindla zokuzingela ngalolo suku ngenkathi eshumayela ukuzalwa okusha kanjalo njalo nalokho nebandla eliphakeme lasengilandi lamsasazelanga ngalezo zinja futhi wathi ilanga ngeke lehlele phezu kwekhanda lenu kathathu aze angibize ukuba ngizomkhulekela futhi wakwenza futhi wafa kunjalo impela yilokho esikudingayo namhlanje sidinga lo hlobo lwe-methodist sidinga omunye umbaptist onjengo-John Smith owahlala ekamelweni futhi wezwa ubuhlungu noNkulunkulu futhi wakhuleka ubusuku bonke ngangokuthi amehlo akhe aze avuvukala kabi kakhulu ekuseni umkakhe wamhola eya etafuleni eyokudla Oh, senzani namhlanje na? Sima sitikakalele ekhonini nosikilidi emlonyeni wethu nomdikoni ebandleni bese sehla bese senza lapho okubukwa khona izithombe bese sibuka amathelevishini ubusuku bonke futhi sikubalekele ukuya enkonzweni sibheme siphuze sigembule futhi sigijimele emijakweni yamahashi futhi sizibize ngebhaptisti bonke uphukuphuku! Yesu kudinga namhlanje ngenye yeinfection endala ethunyelwe nguNkulunkulu imvuselo kamoya ngcwele.
Amen. Angisho ngizami khona ukuba nithole ukuthi nesase. Ngiyazi anesese kodwa mfowethu lelo iqiniso ngizama ukuninika iphuzu iqiniso kuyilokho esikudingayo kulungile. Manje lelo iBhayibheli yilokho umoya owakushoyo niyabo izinto izezibani. Kulungile. Manje ivesi le-13 Nofana nendodana yomuntu ephakathi kwezinti zezibane eziyisikhombisa zegolide. Yini ofana nayo? Kwakungubani loya na? Mlobokazi wayo. Ofana nayo bhekisisani ukuthi kwakukanjani. Embethe ingubo ekhawula onyaweni. Ubungcwele bukaJesu Kristu bumemboza. Usihlanzile ezonweni zethu ngegazi lakhe uqobo. Lungile. Eboshiwe ngasemabeleni hayi owesilisa owesifazane ngebhande legolide evangeli elalibambe amandla nenkazimulo kaNkulunkulu phezu komzimba kaKristu. Oh isithombe sihle kanje pho esinaso lapha phansi kokunaka. Bukani lapha ekhawula onyaweni eboshiwe ngasemabeleni ngebhande legolide. Ikhanda lakhe nonwele lwakhe umhlophe njengoboya bezimvu umhlophe njengeqo. Ukulunga obungcwele kumhlophe kukhuluma ngalokho namehlo akhe njengamalangabi lomlilo ubuka ngalo ngqo ungazami ukumcashela uyakwazi ukuthi ngubani ukuthi ukuphi nokuthi kwenzeni yeyo umnumzana ubona yonke into oh uNkulunkulu sinemizuzu embala nje esele ukufinyelela kulo omunye unyaka webandla uma singahle sikwazi qaphelani nezinyawo zakhe zifana nethu usirkhazimulayo Ethu sinjalo lingokwahlulelo niyazi ialtare lethu sinenyoka ethu si kanjalo njalo ethu silikhuluma ngokwahlulelo izinyawo zakhe manje ke ibandla lika Jesu Kristu libekwe phezulu ngokwahlulela kobuNkulunkulu uKristu efe endaweni yethu lungileyo ekhokhela ukwahlulelwa kwethu phezulu lapho phambi kwaNkulunkulu futhi wafela lapho njengesoni esiphambanweni nomphefumulo wakhe wenyukele esogweni futhi uNkulunkulu engavumi ukuba ongcwele wakhe abone ukubola wamvusa ngosuku lwesithathu ngokulungisiswa kwethu ohlezi ngakwesokunene sakhe manje umphristi omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bethu Oyobuya kanjalo njengalokhu aya ezulwini kwemukela ibandla elinenkazimulo elizilungiselele eligezwe ngegazi futhi elizalwe ngokwesibili. Oh umbono onjepho amen. Kulungile njengethusi elixolisekile noma manje ibhekisisani nezakhe nezinyawo zakhe zifana nethusi elikhazimulayo sengathi bezikade zishiswe esithandweni. Lokho kungukuthi onke amanyela ekishiwe. Nezwi lakhe izwi lamanzi amaningi bekisisani ibandla likhuluma kuye manje amanzi izambulo zeshumi nesikhombisa leshumi nanhlanu zathi amanzi achaza ukuminyana nokuthi izicuku zabantu manje izwi lakhe noma lobu bukhona ubabume lapho bubukeka kanje uKristu nebandla lakhe njengomlobokazi noKristu bemunye njengendoda nomfazi munye ibandla noKristu bebunjwa ndawonye nomuntu oyedwa umoya ongcwele ofanayo nezinto uKristu azenzayo ibandla liyazenza nalo ngiyakubona lelo bandla elihle emungcweleni emandleni ebukhoseni ngokubona imibono izibonakaliso izimanga yonke into njengoba enza nje nakho emhlabeni linika lonke udumo kuNkulunkulu lethi ngingenze lutho ngaphandle uma ubaba engibonisa kodwa wangibonisa futhi nakho futhi bayeza babone lezi zinto zenzeka manje uKristu ebumbeke wamunye nezwi lamanzi amaningi abantu abaningi hayi oyedwa nje kwakuyibandla lonke amabandla esikhumbisa ebunjwe endawonye emzimbeni ohlengiwe umkhulu owodwa wenkosi ama-Methodist, ama-Baptist, i-Presbyterian, wonke ozelwe ngokusha nomoya ongcwele likhuluma ngamandla kaNkulunkulu lo ngumzimba futhi wayephethe sakhe sokunene yonke into eBhayibhelini inekushoyo kuyo niyabo izinkanyezi ezisikhombisa esandleni sakhe sokunene manje uyinkosi nasemlonyeni wakhe kuphuma inkemba ebukhali esikahlangothi zombili nobuso bakhe bunjengelanga likhanya ngamandla alo manje emlonyeni wakhe kuphuma inkemba ebukhali esikahlangothi zombili emlonyeni walo omi lapho uKristu nebandla benjengoyedwa esandleni sakhe wayephethe izinkanyezi ezisikhombisa inizobona emizuzwini embalwa ngifuna ukufika kukho ngidede libhayibheli nje likhulume ukuthi kwakuyini awungabefundisi abayisikhombisa umfundisi oyedwa onyakeni ngamunye wale minyaka yebandla esikhombisa uyeza manje ubabamba ngesandla sakhe sokunene amen nango kwakukhona ezingelo ezisikhombisa izithunywa ezisikhombisa esisodwa ebandleni ngalinye ngiyakuthola na lapho umi lapho nasemlonyeni wakhe kuphuma inkemba ebukhali esikahlangothi zombili yini inkemba esikahlangothi zombili na amaHebheru sahloko sesine athi izwi likaNkulunkulu libukhali linamandla kakhulu kunenkemba esikahlangothi zombili ize liya ngisho nasemkantsheni wethambo futhi lahlulela imicabango yengqondo kulungele ngathi kumbona ngawa kwawami ngawa ngasezinyaweni zakhe njengofileyo wayesebeka isandla sakhe sokunene phezu kwami ethi ungesabi mina ngingokuqala nokugcina nophilayo ngangifile futhi bheka sengingophilayo ukuze kube phakade naphakade amen futhi nginezihluthulelo zehaides nokufa lo nguJesu manje bhekisisani ngakho ke loba lokhu okubonileyo nokukhona nalokhu okuza kwenzeka emva kwalokhu kulungile imfihlakalo yezinkanyezi eziyisikhombisa ozibonileyo esandleni sami sokunene isandla nezinto ezezibane eziyisikhombisa zegolide izinkanyezi eziyisikhombisa ziyizingelosi eziyisikhombisa zamabandla ayisikhombisa ukubambeni lokho izingelosi eziyisikhombisa zingabefundisi abayisikhombisa bamabandla ayisikhombisa awukhona ibandla lomholi wase-Efesu manje uma uNkulunkulu ubezovuma futhi besizoqhubeka nalokhu futhi singathathi uPawulu silo ngingani khombisa bona bonke kwehle njalo kuze kuzofika kulo nyaka wokugcina ukuthi babe ngobani nginikhombise ibandla lasePhiladelphia wawungama-Methodist uJohn Wesley khombise ibandla laseTiatira masinya emva kwePergamu owungu-Martin Luther bese ngiqhubeka ngongehle ngonyaka bese ngikhombisa ngamunye wabo ofikayo waletha umlayezo wamisa umlayezo emhlabeni futhi kwehle njalo kuye emlayezweni wokugcina namhlanje kunjalo lapho uNkulunkulu athumela khona ingelosi evele ezulwini waqinisekisa inceku yakhe wase ethumela umlayezo kuwo wonke umuntu leli akuze kubasilwe ibandla akuze kubasiwe inhlangano ngalolu izinsuku zokugcina isizathu uNkulunkulu ufake inhlangano eshalofini futhi nonke niyakwazi lokho futhi lindani sesiqethe kusasa ebusuku ngokuthi uPawulu Silo bese sibona ukuthi ibandla lakho likuphi niyabo nenhlangano yakho manje ebhekisisani amabandla nezinto ezizibani eziyisikhombisa owazibonayo zingamabandla ayisikhombisa zingamabandla futhi izinkanyezi okungukuthi ubambe inkanyezi ngayinye manje bukane besingama umzuzu na ngiyazi nginemizuzu ethi ayibe yishumi nambili kuba ihambe lapha futhi ngifuna ukufika kulesi sahluko khona lapha futhi ngisifundise ngisiqede uma kungekho okunye ngifuna ukufikisa lokhu kini inkanyezi kwakungumfundisi futhi umfundisi ogcotshiwe ngomoya ovela phezulu niyaqonda yini ukuthi nimele inkanyezi ezulwini futhi yonke inkanyezi ezulwini imele wena na Benaze yini ukuthi uNkulunkulu watshela u-Abrahama ukuthi inzalo yakhe iyoba njengezinkanyezi zasezulwini na kuqala babeluthuli lomhlabathi bese kuthi ke ekuvukeni babe izinkanyezi zasezulwini ezingenakubalwa Niyakuqonda lokho na benaze yini ukuthi uJesu wayeyinkanyezi ekhazimulayo yokusa inkanyezi enkulu kwedlula zonke izinkanyezi zasezulwini na Oh, hallelujah! Mangicabanga ngakho, umphefumulo wami ugcunyiswa injabulo. Nango, lapho ekufaneni naye ebukhoneni bakhe, siyohlaliswa ngolunye usuku, hallelujah, lapho izinto zalomhlaba isedlule. Kodwa lalelani, omunye umbhalo ufika kimi. UDaniel wathi lapho ethi vala, lapho ebonele ingelosi yehla inothingo lenkosikazi. Phezu kwekanda layo yabeka olunye unyawo phezu kwezwe nolunye phezu kolwandle yayisiphakamisa izandla zayo yafunga yena ophilayo kuze kwephakade naphakade lapho lawo mazwi ayisikhombisa ezwakalisa awawo imidumo ezikhombisa yezwakalisa amazwayo yathi kunamathelise ngophawu kungaziwa kuze kube usuku lokugcina yathi kodwa isikhathi lemfihlakalo kaNkulunkulu ezofezwa ngaso lapho lezi sezembulwa ebandleni futhi yafunga yena ophilayo kuze kwephakade naphakade ukuthi akusayi kubakho isikhathi ayilani ukuthi yathini lapho ngaleyo nkathi yathi hamba Daniel uvale incwadi yabo wophumula wena futhi uyakuma ngezinsuku zokugcina sabelweni sakho kepha abaningi balabo abaphendulela abaningi kulungeni bayokhanya ukwedlula izinkanyezi kuze kube phakade naphakade nakho lapho khona izinkanyezi lawo bafundisi abayisikhombisa abafundisi abayisikhombisa eminyakeni yebandla esikhombisa okuhlanganisa eminyaka ezinkulungwane ezimbili kusukela eminyakeni ezinkulungwane ezimbili yokuqala imbubhiso yezwe lasemandulo elabhubha ngamanzi iminyaka yezinkulungwane ezimbili yesibili ukufika kokuqala kukaKristu iminyaka yezinkulungwane ezimbili yesithathu isithupha ngokufika kwesibili kukaKristu nesikhathi seminyaka yezinkulungwane nokuphela ukuphumula kosuku lwesikhombisa kulo ibandla oh ngiyangibekezelela nje ukuqhubeke ngemizuzu embalwa na futhi angifuni ukunikhandla kodwa ngizofunda ngisheshise impela manje Wengelosi manje bhekisisani ubhekise lokhu ngokuqondile manje futhi sizowelela ePergamu bese sithola okokugcina kwakho manje ke ngiqonde eLaodikeya sizobeke sesivala kusasa ebusuku sizoxosha sisukela lapha uPaulu esilo Wengelosi ebandla laseEfeso elokuqala manje bhekisisani inkathi uJesu emizanda zakhe zivulekile Nathi into encane engingafuni ukuyishiya ngaphandle kini izweni ibhekisiseni uma phakathi nendawo lelo yima phakathi lezinto izizibani eziyisikhombisa zegolide manje ukuba bekimi lapha nezinto izizibani zigotshiswe zazungeza lapha esandleni sami esisodwa yilapho engikuthole khona ngaphandle futhi nakho okunye esayinini yesiphambano ngoba kungesiphambano esalethe ibandla lapha umi nothingo lenkosikazi luphezu kwekhanda lakhe njengezivumelwano ngenze isivumelwano nebandla ngo-Abrahama ngenzalo yakhe wonke lawo obeziweyo umfowethu ngobunye ubusuku emukela uKristu wathi ungalokothi ungifuqe ebhili wathi ngenkathi uNkulunkulu ekhuluma kimi ngathi ungeke uze aze akubize akekho ngeza kimi uma ubaba wami engambizi omunye umuntu wenza enye into uyakudonsa akuphakamise lowo ngomunye umuntu kodwa uma uNkulunkulu ekhuluma uzoza niyabo kunjalo ngimi lapha akekho ngeza kimi uma ubaba wami engamdonsi Nango la ekhona emilapho efanele eJaspi neSardi ukubuka ukuqala nokugcina uBenjamin noRuben bonke okhokho abayishumi nambili futhi kanjani iBhayibheli konke nokuncinyane kuhlangana nje ndawonye ngo okwesisila seJuba kanjalo yonke into iphelele kaphelani njengoba emilapho kubukeka manje ebhizisana ukuthi kwenzekani Wathi waye ngu-Alpha no-Omega, waye ngukuqala nokuphela, owayekhona nokhona nozayo, wayephethe ngesandla sakhe sokunene manje izinkanyezi eziyisikhombisa. Manje lapha usukela e-Efeso futhi uqala ukokhela uthi lwesibani, ulokhela lapho. Kwase kuthi-ke ngonyaka olandelayo sithola ukuthi unyaka webandla olandelayo kuqala ukufiphala, ngonyaka olandelayo kufiphala kakhudlwana kwaze kwaba unyaka wesine iminyaka engamakhulu ayishumi nanhlanu yeminyaka yobumnyama. Futhi lapha emakhulwini amahlanu, emakhulwini ayishumi nanhlanu lapho nje kuqala ukuba mnyama kakhulu baze baba kude phezulu le futhi kwacishe kwaphuma. Futhi kaphelani ngamunye waleyo minyaka yebandla wathi, awuliphikanga igama lami, awuliphikanga igama lami, awuliphikanga igama lami. Kodwa uma esephuma ngakolunye uhlangothi lweminyaka yomnyama wathi, unegama othe uyaphila kanti ufile. Lalihlelile lathatha elinye igama lamanga. Phekisisani kusasa ebusuku ukuthi mphika uKristu uyini, unombhaphathizo wamanga enenza nikholwe ukuthi ngumbhaphathizo kamoya ongcwele, unombhaphathizo wamanzi wamanga, yebo mnumzane, ongesiwo ngisho nangokombhalo. Unazo zonke lezo zinto nje zenele ukulingisa ukuba yiqili nokuslik. Phekisisani ukuthi kuphuma kukuphi. Khona lapho yilapho okwaqala khona, khona lapho phakathi kuphumela ngapha olunye uhlangothi ngapha. Wayesethi-ke unokukhanya okuncane Luther. Kwase-ke kufika uWesley nokuthi kwakunjani onyakeni wakhe kuqala kuqama. Kwase kuthi usukela phakathi kwalowo nyaka nonyaka wokugcina wabeka umnyango ovulekileyo, wabeka umnyango ovulekileyo kulabo abayongena. Wayesethi lahamba layo sithela esimweni esiyisivivi, wayeselikhwifa emlonyeni wakhe, wathatha insali nokuvuka kuyafika, wayesesuka ehamba nalo kunjalo. Ango emi ezintini zezibane eziyisikhombisa zegolide. Nango emi ezintini zezibane eziyisikhombisa zegolide manje kuyo ibandla lase-Efesu, loba ukuthi lezi zinto, loba nakho akushoyo ophethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene, ohamba phakathi kwezinto ezizibane eziyisikhombisa zegolide, uthi ngiyayazi imisebenzi yakho. Mbulani abakhohlwakele. Ngiyayazi imisebenzi yakho nokukhuthazela kwakho nokubekezela kwakho nokuthi awuna kubamela babi. Futhi sivele nje sihambisane nanoma yini embi futhi siyibize ngenkolo. Awu baba, siyasontweni sifana nje nawo bonke abanye abafo. Siqonde ekhaya, sihlale ekhaya ngolwesithathu ebusuku bese sibuka ithelevishini, yona impela imigodi yesihogo kunjalo. Bese silalela isithombe sebhayisikopo, ebhayisikopo ebukwa abahamba ngezimoto, kushisa kakhulu kuya ebhayisikopo ngisho esontweni, futhi ngisho nomshumayeli uyavala ngesikhathi saphakathi nehlobo. Nithi kushisa kakhulu ukuya esontweni, akukubi kakhulu ukuya esihogweni mfowethu, uyohamba ngolunye lwalezi zinsuku lapho okushisa khona kakhulu kunalokhu kungcono. Lalela, ungakwenza kanjani na mfowethu? Ubungeke wenze ijuba ukuba lidle ihashe elifile uma ubufanele ukwenze, belingeke likwenze, imvelo yalo yehlukile. Ijuba lenanyongo alikwazi ukukugaya. Nomuntu ozele ngobusha ngomoya kaNkulunkulu angezidle lezo zinto, angezibekezelele, akukho emqondweni wakhe, angekwenze, angeke. Wena uyakwazi izinyoni zohlobo olulodwa ziba mshungu ndawonye. Futhi namhlanje izwe nebandla lifana kakhulu, bakhuluma ngokufanayo, baphuza ngokufanayo, babhema ngokufanayo, bathuke ngokufanayo, bagqoka ngokufanayo, benza ngokufanayo, futhi ba ungeke wabehlukanisa omunye komunye, kepha nokho ufanele ukubekwa uphawu ngomongcwele. Lokho kuqine kakhulu mfowethu, kodwa ngiyakutshela kuzokunika ukuphila. Kwakukhona umfongi esinye isikhathi wenyukela esigejaneni sabashumayeli lapho ababe nekholeji elalibizwa ngesikole sabaprofethi. Nomunye wabo wathi, bekani ibhodi elikhulu manje sizoba nedina. Wathi Elijah enyuka, indoda ngempela eyathola isabelo esiphindwe kabili. Ngakho omunye wabafo waphuma ukuyoga uphizi, futhi wathola kwagcwala ingubo izintangazana ezibuhlaza, wayesezifaka ebhodweni, wayeseqala ukukubilisa. Ngani baqala ukudla bathi kukhona ukufa ebhodweni? Lokho kuthi akufani nje namanye ala makholithi abawaphekayo nawo kunjalo. Bathi kukhona ukufa ebhodweni. U-Elija wathi lindani umzuzu singakunakekela lokho uyahamba uthatha impuphu engagcwala isandla uyiphosa phakathi ngakho lokho kwashintsha izinto. Impuphu umnikelo wempuphu uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakathi ukugaya kwetshe okufanayo komnikelo wempuphu futhi kwenza imehluko. Nago bamela ababi wabavivinya abazisho ukuthi bangabashumayeli noma bangabapostoli bengasibo wabafumana bengabaqamba amanga. Yilokho akushoyo akuzange kushiwo yimi ngicaphuna yena nje. Kodwa niyazi ukuthi uNkulunkulu udingani na. UNkulunkulu udinga umbhaphathizi kwamongcwele kungenjalo nilahlekile. Nomlisa asuke lapha eno-DDD abangango ababili no-LD no-PhD neziqu ze-BA nakho konke okunye emva kwalokho futhi ngesinye isikhathi engazilutho ngonkulunkulu kunalutho lelo iqiniso. Mfowethu lokho akusho lutho kodwa umhlaba wonke uthi kodwa umfundisi wethu uneziqu zobudokotela kwezobunkulunkulu bakithi lokho akuhlanganise lutho nonkulunkulu kunokuphuza ithamo lamanzi hhayi kakhulu kangako. Kunjalo uNkulunkulu akanandaba ukuthi bangaki oPhD noma iDD futhi niyazi iBhayibheli lekubiza ngokuthini manje leli akusilo ihlaya ngoba angikholelwa ekulixoxeni kodwa iBhayibheli libiza iDD ngokuthi inja efile ilokho impela iBhayibheli elathi yayikho inja efile kulungile lathi asikwazi ukukhonkoda ngakho manje ke kulungile unokubekezela ngenxa yegama lami. Oh, ngifuna ukukugaya kungene lokho. Ngakho lokho nizokuthola ebusukwini obumbalwa uNkulunkulu ethanda. Wakhuthazela ngawukhathalanga wahlala nalo ngqo. Kulungile, qaphelani, kepha nginezinto ezithile ngawe. Manje nakho lapha engizodingeka ngishiye khona manje kancanyana ngize ngithole lokhu kahle phezulu lapha ukuze sikubambe kusasa ebusuku. Nginezinto ezimbala ngawe ngokuba uluyekile uthando lwakho lwakuqala. Kwenze njani ekuthabenakele na? Owesilisa ubefanele akwazi ukuthi athi uma udibana nowesilisa ngokuthi izehlakalo zakho zobuKristu sasithandeka kakhulu kunakho konke nini kuwe na? Ubufanele ukwazi ukuthi uthi khona manje. Awu isehlakalo sami esihle kunazo zonke sasisemuva ngenkathi ngiqala ukuthola umbhaphathizi kwamoya ongcwele ngenkathi ngifika. Uthi nje, oh mfowethu uyile emseni. Kunjalo buka uloshile uthando lwakho lwaqala ukhombisa ukuthi babe nento ethize ekuqaleni futhi uyishile akusiyo eqalayo kodwa lowo okhuthazela kuze kube sekupheleni yena lowo uyakusindisa akusibo bonke othi inkosi inkosi kuphela owenza intando kababa wami. Oh ake nje ngikuyeke kucwile lokho imizuzu embalwa nje bengikhuluma ngisheshisa kulobusuku empeleni ngakho ake sikuyeke kucwile lokho imizuzu embalwa nje niyabo. Owenza intando kababa wami okhuthazela kuze kube sekupheleni okhuthazelayo uma umuntu ethi ngikhola ukuthi yena lo umfo ungumzenzisi omdala awu uma ucabanga lokho ngami ngizolishiya ibandla ngeke ngisazihlanganisa ngalutho nalo. Kulungile nakho lapho khona niyabo ukukhombisa ukuthi wakhiwe ngani kodwa uma kwakungukolo wasekuqaleni nje kuyoba ngukolo egcineni awuzange nje uhlale isikhathi eside ngokwenele phansi lapha awuzange uyilungise into kunjalo. Ngakho kumbuya lapho uwe khona kwele muva ukhumbuye lapho usavamise ukuba nolwazi lapho wawungakhulumi ngomuntu noma yini eyayingahambi kahle ebandleni wawungahlali ezitebhisini kwamakhelwane wakho lapho bese ukhuluma ngebandla bese ukhuluma ngawo wonke omunye umuntu udlebeleke bese uhamba ujoyine elinye ibandla. Kha wawuhlala khona lapho ngokubekezela futhi ukukhulekele noNkulunkulu waye kwedlulisa niyabo. Kumbuka lapho uwe khona uphenduke. Niyazi ukuthi phenduka kuchaza ukuthini anazi na. Wenze imisebenzi yakho yakuqala buyela emumva uthole usunolwazi ngakho kwakho kwaqala wenze izinto owazenze ekuqaleni. Yanyukela ealtare futhi ukulungise noNkulunkulu ngamanye amazwi kunjalo. Wenze msebenzi yakho yakuqala uma kungenjalo ngiyakuza masinyane ngilususe uthi lwesibani sakho endaweni yalo uma ungaphenduki uma ungaphenduki uyoba nebandla elihlakazekileyo futhi laba izicucu ngaphandle uma uphenduka kepha lokhu ukuthi manje nakho lapho esifika khona bambani niqinise lalisisani gcinani ivesti yenu yobushumayeli igqokiwe manje bese nehlisa isambulela senu lalelani ngokuba kepha unalokhu ukuthi uyayizonda imisebenzi yeNikolawu engiyizondayo nami uyayizonda imisebenzi yeNikolawu manje bhekisisani okwakuyimisebenzi e-Efesu onyakeni webandla olandelayo kwakuyimfundiso sizokucosha lokho kusasa ebusuku iNikolawu onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emawandleni onqobayo ngiya kumnika ukuba adle kuwo umuthi wokuphila ophakathi neparadisi likaNkulunkulu manje elandelayo ivesi elilandelayo liqala phakathi ngebandla lasesimirna manje iNikolawu ilapho esizoqala ngakho kusasa ebusuku kukhishwe esambulweni seshumi nantathu ubupresti bobuNikolawu ukuthi buqala kanjani khona lapho e-Efesu futhi ilapho leyo nyaka webandla wehluleka khona eminyakeni engamakhulu amathathu yokuba khona kwawo ngaphambi kokuba uphele amaNikolawu aqala ukusungula imfundiso ubupresti bobuzalwane bese kuthi ke into elandelayo buvela uNikolase owaye ngomunye wababa apho omunye waba futhi ezenzweni isahluko sesithupha ngiyakhola nevesi lesihlanu lapho aya khona wase ekhetha abadikoni base bethatha lona owaye ngoNikolase lapho base beqala kusukela lapho base bekubiza ngoNikolawu base beqala ukuhlela ubupristi futhi kusukela lapho kwaba imisebenzi ababeyenza besho lezi zinto ekuvumeni izono kanjalo njalo kwaseke kuba imfundiso ngapha yase iyongena eBabiloni yasiphelela ezantsi lapha esikhathini sokugcina nabo bonke ubuKristu buzisongele kuyo insalencane nje ukuba isindiswe kuyo bhekisisani futhi nibone ukuthi iyini kusasa ebusuku uma uNkulunkulu engothandayo mfowethu othandekayo dadewethu othandekayo nguye okwaziyo ukunigcina ningawi nguye okwaziyo ukubamba inhliziyo yenu emseni kwangathi angavuthuzela izibusiso zakhe phezu kwenu kwangathi ningekhohlwe neze ukuthi siphila ezintukwini zokugcina zonyaka webandla wokugcina lapho obikezelwe ukuthi ungonyaka webandla eliyisivivi elidengayo ngalo futhi yekani ukudenga ngempela wozani kuKristu ngenhliziyo yenu yonke anginitsheli khona ukuthi yiliphi ibandla enifanele nilijoyine lokho akuna uNkulunkulu akasoze anibuze lokho ekwahlulelweni khaba umnumzane akanandaba ukuthi usonta kuliphi ibandla ufuna wena ngumuntu ngamunye futhi ufanele uzalwe ngokusha futhi wemukele umbhaphathizi kamoya ongcwele kungenjalo uphelile niyabo uyadlala nje ebandleni nje uyalingisa nje uze ngempela ube nolwazi lokuzalwa ngokusha futhi manje lowo owama lapho nezinto ezizibane eziyisikhombisa zegolide eminyakeni yebandla eyisikhombisa nomoya ongcwele ofanayo owokhela ibandla lapho ulokhela ngapha manje bekade kukhona abalengisi kulelo bandla nalokhu amaNikolawu lapho nabo bonke kwehle njalo kuyo yonke iminyaka yebandla abalengisi sekuze kwafika phansi lapha sekuze nje kwathola esisodwa esikhulukayo sibumbatha senhlangano noNkulunkulu uyikhahlela ayikhiphe yonke into bese thatha insali yabantu baye enkazimulweni inkosi mayinibusise lolu uhlobo lunesihluku bangane kodwa luhle lizonisiza futhi lunigcine ningawi manje ningahambi nijikeleza nithi mfowethu Branham uchitha ibandla lami bekungaqondene noma yiliphi ibandla bekuqonde wena kuphela njengomuntu ngamunye ange uma usonta ebandleni baptist khona ke yiba yibaptist yangempela egcwaliswe ngomoya ongcwele Uma uzonte bandenda ma Methodist, yiba yi Methodist yangempela egcwaliswe ngomoya ongcwele noma ngabe kuyini. Futhi awuzukuba nesikweletu esiyicala, uyoba isikweletu kunoma yiliphi ibandla noma ibuphi ubukhelwane kwenzelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Inkosi mayinibusise manje sisama uManthani.
Dear Master of Life,
Mnene kuphela othandekayo emva kokufunda izwi lakho simi sinovalo sikonde ukuthi ngolunye usuku lokho kufunda kulobusuku kuyoba sizokuzwa ekuqoshweni ngetheyiphu njengoba kwakunjalo ngosuku lokwahlulela sizokwenza njani ngakho na sibona ukuthi siphila kulonyaka wokugcina ubumnyama ndawo zonke isikhathi esinjepho Sibona kufika kwenkosi izibonakaliso ziqhamuka amagagasi amakhulukazi ehlokoma izinhliziyo zabantu zehluleka ukwesaba ukukhungatheka kwesikhathi ukuhlupheka phakathi kwezizwe abanengi bathi oh ngikuzwile lokho eminyaka kodwa awushongo yini umbhalo ukuthi bayokusho lokho akukho mehluko esikhatheni kunanga enkathi obaba bethu belala Singazi ukuthi sisembundweni ngqo angafika ngaphambi kwasekuseni futhi baba yilopho soku noma yilephi ihora esilaziyo ukuthi izintanjana eziphoqokayo zokuphila esihamba phezulu kwazo ziyogqashuka nini phansi kwethu imiphefumulo ndeni yethu iyolenga ngaleya esilinganisweni ezwini kaNkulunkulu nezimilo zethu zokuziphatha ngalokho esikuzwile futhi sakufunda Kusifanele Nkosi kuba sime manje futhi izihlole thina futhi ngenkathi abesilisa nabesifazane abafana noma amantombazane bemi lapha kulezi thamele ezincane kulobusuku ngokusa nokuzwakala kwangathi bangacabanga ngokujulile njengamanje futhi uma bebengakazalo ngokusha kwangathi banganquma enhlizweni yabo khona manje Angisoze ngadla noma ngiphuze uzungigcwalise ngemana efanayo owabagcwalisa ngayo ngosuku lwePentecost yizwe lize libe ngilifileyo nayo yonke into ibe ngesibili ngaphandle kwakho Nkosi yami nothando lwayo yonke into iyonyamalala kodwa thatha lonke uthando lwezwe kimi makuthi mina kusukela kulolu suku ngibe ngowakho ngakho konke siphe khona Nkosi Yiba nabantu ba lapho beya emakhaya abo kumbola abadingayo oh uNkulunkulu abampofu ezweni lakithi abampofu emoyeni labo abalambile uNkulunkulu vusa abafundisi indawo zonke bagcwalise ngomongcwele bese yabathuma bashumayele enkosi njengezikhoni zomlilo asazi ukuthi hora leni kuphela sedlula ngapha kanye kuphela singabafayo kanye futhi makabonga uNkulunkulu ngalokho God okuphila okulandelayo asikushumayela evangeli ekuphileni okulandelayo okuzayo kodwa siyothokoza evangelini nalabo beminyaka olemukelile noCaptain oyinhloko inkosi yethu Jesu ofanele konke nalolonke udumo malube kuye kuze kube phakade naphakade amen uNkulunkulu anibusise phendukani nichawulane sisacula elithi libusisiwe iGod libophayo umani Kola nani sekuyimizuzu eyishumi nje isikhathi ngokuba amalambu manje ledluliselwa kwamanye Nonke kholanani hambani niye ekhaya nithokoze futhi nibuye kusasa ebusuku ligamengele sikhombisa nqo sizoqala inkonzo uNkulunkulu ethanda Umnandi kanjani